uvamise kukumemetela kuthe bakhone kuqiniseka kukhumbula ukuthi kukuphi. Sifuna kufunda kuMateyu sahluko selishumi nesihlanu saMateyu sicale ngelivesi lemashumi lamabili nakunye. Waseke Jesu yesuka lapho wase uya emaphandleni aseThire naseSidoni. Futhi bheka kwavela emikhawulweni yakhona wesifazane waseKenani. Futhi wakhala kuye wathi, "Ngihawukele, O Nkosi, wena ndodzana yaDavide, indodakati yami ingenwe lidimoni kabi." Kodwa akamphendulanga ngavi. Base basonzela kuye bafunzi bakhe bamncenga bathi, "Mucoshe ngoba uyakhala emva kwethu." Kodwa waphendvula wathi, "Angathunyelwa kulabanye kuphela etimvini letilahlekile tendlu yaka-Israyeli." Kepha lo wesifazane weda futhi kwakhuleka kuye wathi, "Nkosi ngisite." Kodwa waphendvula wathi, "Akukuhle kuthatha singwa sebantwana usiphonse etinjeni." Wase uthi, "Liciniso Nkosi, kepha noko netinja tidla timvuthu letiwa etafuleni lemnikati wato." Wase ke uthi, khona ke Jesu waphendula wase uthi kuye, "Oh wesifazane, kukhulu ukukholwa kwakho, akube kuwe njengekuthanda kwakho." Uthi indodakati yakhe yasinza kusukela kuleso sikhathi. Asikhothamise tinhloko tethu manje ngemkhuleko. Angathi noma kusihlwa netinhloko tethu netinhlitiyo ukukhotheme kuthi angaba khona yini lapha longathanda ukukhunjulwa emkhulekweni. Ningakwenda kwatiwe nje nisaphakamisela tandla tenu kuNkulunkulu nithi, "Nginesidzingo Nkosi, ngikhulekela ukuthi utongisida." Inkosi nibusise. Baba wethu losezulwini, njengoba manje sisondzela ebukhosini bakho egameni leNkosi Jesu, ngoba wasitshela uma nicela kubabe noma yini egameni lami nitawuphiwa kona. Sithe nako konke kukholwa lesinako, sikholwa ukuthi utosiphendvula ngekwetidzingo tethu kusihlwa njengoba titi nengi. Uyatibona tandla tebantwana bakho kuso sonke lesakhiwo lapha njengoba baphakamisa tandla tabo. Futhi wena wethu uyathi kuthi yini lebe ingaphansi kwenhlitiyo. Ngikhulekela kuthi utowaphendvula babe kusihlwa. Futhi kwangathi tonke tidzingo labanato bangaphiwa tona kulolu suku. Sikhulekela labo labangakasinziswa nalabangakwati wena njengemsinzisi wabo. Sikhulekela ukuthi batokwemukela kusihlwa futhi bathole lokho kweneliseka konke labafanele babe nako ehoreni lekufa.
Many here maybe who has
labanengi lapha mhlawumbe lo savele akwemukele futhi angakagcwaliswa ngamoya wakho. Siyakhuleka ukuthi kulobusuku lobu kuthi wena utothululela kubo kuchichima kwamoya loyingcwele kude babe ndinceke kuwe kulamahora ekuvalwa kwemlando wemhlaba. Philisa bonke labagulako nalabahluphekile Nkosi, wena uyasathi isidzingo sabo. Futhi sikhulekela ukuthi bukhona bakho butokutha emkhathini wethu kusihlwa ngange kuthi sitokuchonza njengeNkosi yethu levukile. Futhi uma inkonzo seyivaliwe futhi siye emakhaya ethu kwangathi singakhona ukukhulumisana sisho njengalabo lebe bavela emawosi ngalolo suku bathi inhlitiyo yethu betingavuthini ngekhathi kwethu lapho akhuluma kithi endleleni na. Ngoba bendiwa ukuthi bakwati wena ngesibonakaliso lesithide lowasenda ngaphambi kwekubethelwa kwakho. Uthe emva kokuba sewuvukile kwakunguJesu lofanako entatindlo letifanako. Kwangathi singabe solo sifakaza lokufanako kusihlwa. Egameni laJesu siyakhuleka. Amen. Ningahlala phansi. Ngithatha isikhathi sami lesigcwele itolo kusihlwa. Esihlokweni lesithi sithanda kubona Jesu. Futhi emva kokuba sengethule bukhulu bemihlangano nekuthi bemukelwa kanjani njengalokuvamile umnakethu Bodas atokwenda etihambini busuku ngabunye emva kwalesikhathi lesi. Ngihambe isikhathi sami lesigcwele kuya naseligabence lemfica futhi angithandi ukugcina abantu balindzile. Emavi lambalwa nje kwathi nje lapho ke emavi enkosi asho ngasikhathi sinye yena akhuluma kusho lokukhulu kunanoma ngubani lobe kangasho esikhathini sekuphila livilinye nje lelivela kuye. Ngifisa kuthatha njengoba kwakunjalo kusihlwa sihloko lesivela kuloko kufundwa kwemphalo uNkulunkulu lasinike wona lapha njengengcikithi yendzaba kwangathi angasinika yona ngifuna kuthatha ligama lelilodwa kuphikelela leligama ngekusho kweWebster kulamanye emanothi lengiwabhale lapha lisho kuba nekuphikelela kuba nekuphikelela futhi loko kuthi ekwenteni umgomo kuba nekuphikelela naloko kuphikelela indvodza yayo yonke iminyaka lenekukholwa kuloko labetama kukuzuza bekukuphikelela akukho umuntu longaba nekuphikelela ngaphandle uma kucala athi kuthi yini letama kuyizuza futhi wena kuqala ufanele wathi kuthi yini lolo wetama kuyizuza bese ke uba nekukholwa ukuthi utokuthola lolokulutamelako futhi loko kukwenta uphikelele indlolo watiko kuthi ingiyo ngempela ukholwa kusekeleke ngaleyo ndlela ukholwa akukasekeleki etikweni sumansumane nasetikwendo letside yeboke loko kuthi nje hamba wende loku noma wende lokwa emavini alomunye umuntu kodwa ukukholwa kuthatha indzawo yakho yokuphumula lokuphakade etikwelivi lenkhosi etikwelivi laNkuluNkulu lokuliBhayibheli manje sikholwa liBhayibheli ukuthi lilivi lelingehluleki laNkuluNkulu siyakholwa ukuthi lisambulo sonke lesiphelele saJesu Kristu lembula yena luqobo eTestamentini lelidzala ngebaprofeti uNkulunkulu atenda atiwe ngendlotsana yakhe Kristu Jesu futhi kuye kuhlala kugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba wabethelelwa tono tethu wafa wangcwatshwa wavuka ngelusuku lwesithathu wenyukela ezulwini futhi sewubuyele lapha futhi ngeligama le ngesimo samoya loyingcwele uNkulunkulu ahlala ngalesinye sikhathi uNkulunkulu ngetulu kwethu kuKristu uNkulunkulu anathi manje uNkulunkulu kithi uNkulunkulu asebenta indlela yakhe yekubuyela kumuntu kukhonda ukuthi akhondwe ngemuntu kusebentela uNkulunkulu uNkulunkulu akendi lutho ngaphandle kwemuntu asisebentisakhe umsiti wakhe futhi manje umuntu lobe kanekukholwa kuNkulunkulu bekaphikelela impela kuloko lebetama kukwenda futhi sithatha umuntu wayo yonke imikhakha yempilo sibonelo nje George Washington lapha eValley Forge emva kwekukhuleka busuku bonke echweni lelade layofika etingulwini takhe bekamandi kwathi kwayofika etulu naseluphalweni lakhe nemfula wawugcwele lichwa kodwa wabamba umbono lovela kuNkulunkulu wabamba kukholwa kuthi uNkulunkulu bekade omnika kunqoba nalo lo mfula wawune wawude lichwa lelinenga kakhulu kuwo noko ngetulu kwalababili kulabathathu bemabutho akhe bebethe ngisho neticathulo etinyaweni tabo inyawo tabo tatigocotwe ngetindvangu beme kulawo makhata kodwa noko weva enhlitweni yakhe kuthi uNkulunkulu bekamnike kunqoba bekakhuleke wachetha ngelilanga lelilandzelako siyathi tinhlavu letintsathu tesibhamu imaskethi tabhoboza libhantshi lakhe ngaphandle kwekumtsinza nemfula awukhonanga kummisa kanjalo nenhlavu yesibhamu imaskethi ayikhonanga kummisa bekaphikelele ngoba bekakhuleke wachetha futhi bekanekukholwa kuloko lebekakwenda kulowo lobekamhola lowo wakuNkulunkulu akukho lokuthomisa umuntu uma anekuphikelela uma athi kuthi wendani futhi anekukholwa kuloko letama kukuzuza lenye yetindzaba letindzala kunato tonke eBhayibhelini lenye yato kwakunguNowa Nowa bekangesuye nje umuntu lothite lowehlukile bekangumuntu lowejwayelekile mhlawumbe umlimi nemhlaba wawumubi njengoba unjalo nanamuhla ugcwele isayensi nendvodza lenkulu bebavele emadvodzaneni akhayini emadvodzana asethi bekabelusi betimvu labathobile balimi kodwa emadvodzana akhayini bekayindvodza lehlakaniphile bakhi ne nebasunguli betintfo nabo science bakhaliphile impela banenkolo impela futhi bebanesimo lesisabo sekumesaba uNkulunkulu kodwa bebaphika njengoba kunjalo nanamuhla emandla aNkulunkulu nanowa angumuntu lolungile embikwa uNkulunkulu ngalelinye ilanga uNkulunkulu wahlangana naye emasimini wase ukhuluma naye wase umtshela ukuthi akhe umkhumbi Ngoba bekatobhubhisa umhlaba ngemandi. Manje lokho kwakuphambene embamba nato tonke tilinganiso tescience tangalolo suku. Ngiyabona lalingakaze line kwakungekho mhamuko emoyeni. NaNkulunkulu bekamantisa umhlaba ngekunisela kwenyuka kuvela emhlabeni ngetiyalo. Futhi kwakude emandi alokunjalo, kwakude emandi etiphakaphakene. Science ngalolo suku bebacishe babe ngetulu kwekwenda bazuza kakhulu ngaleso sikhathi kunaloko lebe bakhona ukuchaza namuhla bakhathi vivane eGibhithe emabhubesi lanenhloko yemuntu labunjiwe bebangeke basaphinze bakwakhe loko futhi lawo matshe laphakeme kangako emoyeni asinalutho lolungaliphakamisela lapho noma akukho mandla ekuliphakamisa Kodwa ngandlela thide bebakhona kukufeza etinsukwini ka-Enoch naNoah ngaphambi kwazamcolo futhi mhlawumbe bebadubula inyanga futhi bangahle kube bebanabo sonkanyeti kanjalo njalo asadi Kodwa Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini ka-Noah lenkulu lekhaliphile impucuko njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yemuntu Futhi manje mhlawumbe ba elucwaningeni lwabo lescience bathola indlo letsite lapho bebakwathi kwenda umbala lo wawungakhona kuhlala kute kube kunamuhla idaye luhlobo loluthite lebe ingapheli futhi bebakhona ukugcobisa umtimba ungaboli bende sithumbu lesomisiwe kute sigcineke lesasingabukeka sinjengoba sinjalo impela kepha noko namuhla emva kweminyaka lethi ngulungwane letine tisa solo tibukeka titemvelo besingeke sikwende lokho kube besingadzingeka sikwende asinalutho lesingakwenda ngalo silahlekelwe bungcweti bekukwenda lobunengi bungcweti bekukwenda lebe banabo akungabateki bebane mathulusi lebe angafakazisa ukuthi kwakude emanti emoyeni Nalo muntu afika ngalapha aphambene nescience futhi uthi kutofika emanti avela emazulwini manje iscience yayingathatha lithulusi bese idubula etulu emoyeni bese ithi buya la Noah funza leli thulusi linikethe asilinganiso ibarometer lapha kuthi ngabe akhona yini emanti etulu lapho noma cha futhi kude manje wena uthi asetulu lapho uthi noko lucwaningo lwescience lukhomba ukuthi kude lapho lokho akumisanga Noah bekaphikelele bekathi ukuthi uNkulunkulu bekathi telito kuna futhi uNkulunkulu bekakwathi ubeka imvula etulu lapho uma ashito njalo bekato yenda noma ngabe ayikhona lapho noma cha
So he was persistent and
Ngakho bekaphikelele emva kokuthi sekathi livi lenkhosi.
And when a man knows the word and
Futhi uma umuntu athi livi nenzando yaNkulunkulu, uba ngilone kuphikelela, uba ngilophikelelako. Akunandzaba ukuthi iscience ithini, yebo ke bangeke bakwente lokho, angeke bakwente lokho, niyakwathi empeleni. Ninenzo letsite leniyibambile naleyondo letsite inibambile nijikeleta ndzawonye nine kukhona lokuthiite ngako leningeke nikuchaze akunandzaba noma ngabe kubukeka kungesilo kangakanani liqiniso ngekwescience noko kukhona indlo letsite kuko lekutshela ukuthi nguNkulunkulu futhi akukho lutho loluto kumisa Ngakho sithola ukuthi Noah waqhubekela embili ngo nekukhokhotha umkhumbi kungenandzaba ukuthi bufakazi lobungakanani bescience kwakungenjalo futhi kwakungekho mvula futhi wakukholwa noma kanjani ngoba bekalivile livi lenkhosi futhi ngulapho la kukholwa kusekeleke khona ngesizotha etikwe ukuthi isho kanje inkhosi Mosi lomunye lomkhulu umuntu lokhaliphile lobekakade akhulisiwe watalwa even nekuzuza lokutsite kwaNkuluNkulu uthi wetama kuhlangabetana nalowo mgomo netendo takhe tesayensi siyafundziswa futhi siyatshelwa ngumlando ukuthi beka ngumholi lomkhulu wetempi nendlela yakhe kuphela yekwenda noma yini kwakukubulala abhuce bekakhaliphe kakhulu kangangekuthi bekakhona kufundzisa abasegibhithe labakhaliphile kuhlakanipha kuko konke kuhlakanipha kwakhe nako konke loko lebekakwathi noko wehluleka kalusizi uzuza lowo nkulunkulu lebekanako emcondweni ngaye kuthi akwente futhi ekutholeni kwehluleka kwakhe bekubulala umgibhithe futhi wamfihla esihlabathini futhi eva kusolwa lokuvela kumnakabo noma umbuto utosibulala njengoba wenda kumgibhithe na ethi kwaloku uMosi wabalekela ehlane umprofethi lobalekako emva kweminyaka lengamashumi lamane ehlane kuthi uNkulunkulu bekakade amkhipha imfundo ethintweni telive amfaka emcondweni waNkulunkulu athatha tonke ticu takhe tebudokotela nako konke akususa kuye aze asebente enhlitweni yakhe ngesikhathi bekakade asenempahla seyilungele ngalelinye lilanga ngesikhathi aseluse timvu ngemuva kwelugwathule indlela lenzala leyejwayelekile wathola sihlahla sivutha Mose angusosayensi akazange asondzele kuko ngendlela yasosayensi uma into ocaphela kube bekakade angusosayensi bekayothi manje ngizothatha lamanye alamacembe kuleso sihlahla bese ngiwayise endasi endlini yekucwaningela bese ngiyathola ukuthi bekafuthwe ngani sizathu sekuthi avuthe kodwa angashi aphele kube bekakade ente loko khona-ke bekangakalungeli Kodwa la kwenda wasondzela kuko wase ukhumula tiqathulo takhe waguqa ngamajolo akhe futhi uqala kukhuluma kuko ngoba bekathi kuthi kwakungetulu kwemvelo khona lapho waphuma livi lenkhosi lithi ngitivile tibubulo tebantu bami futhi ngiyalikhumbula livi lami ngithumela wena endasi kuthi ubakhulule Manje ngaletinye tikhathi endleleni yemsebenti uNkulunkulu ubita umuntu wakhe kuthi ende tindlo letinhlekisa luchobo emcondweni wemvelo ubabangela kuthi bende indlo leba inhlekisa ngako konke Sibonelo nje kube ke Mosi bekahlulekile njengensizwa leneminyaka lengemashumi lamane budzala indvodza yempi nesihlalo sebukhosi lunyawo lwakhe lusetikwaso tonke timbi tasegibhithe tingaphansi kwekulawula kwakhe na nekwehluleka kwenda loko futhi nawo aya endase egibhithe nekusa lokulandzelako emva kokubonana nalengelosi esihlahleni angakaphathi lutho esandleni sakhe ngaphandle kwenduku lenzala legwegwile leyaselugwadule nemkakhe ahlethi etikwemnyuzi nagereshomu asengulwini yemkakhe silevu lesimhlophe silenga endasi elukhalo lwakhe mhlawumbe bekaneminyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala inhloko yakhe lenemphandla igcwebetela elangeni nenduku esandleni sakhe emehlo akhe abuke ngasesibhakabhakeni nekumamatheka etinzebeni takhe lomunye umuntu angahle kube wathi Mosi uyaphi na wathi ngiya endase egibhithe kuyayithatha yonke abe bekangeke akwente ngisho nangempi uthi okwenta kanjani ngenduku legwegwile na o ndvotha ulahlekelwe ingcondvo uphambene enhloko yakho kwakukuhlasela kwemuntu munye kodwa into yako yayikuthi kwakwenta ngenxa yokuthi kwakulivi lenkosi namosi bekancumile kungenandzaba ukuthi emathuba akhe laliyini uNkulunkulu bekanaye ukuthi ufanele kwendlula onke emathuba Uma besilisa nebesifazane bebangacabanga lokho kuphela kusihlwa kuthi livi lenkosi liliqiniso akukho lokunye lonke liphakade lincika evini hayi nalinye livi kwasho Jesu leyohluleka emazulu nemhlaba kuthi ohluleka kodwa lona ngeke Mosi waya endasi futhi bekaphikelele ngempela ngesikhathi ajika phansi inthonga yakhe futhi yaguquka yaba yinyoka wase-ke uthola abalingiseli loko kusasolo kulibala ngasendleleni yankulunkulu lo munye kuthi etame kulingisela lenye into nalabalingisi bayenyuka kuthi bende umbukiso ngako bajika phansi tinthonga tabo Mosi wathi kuthi bekakhulume nabani bekamati lebekamkholiwe futhi bekakholisekile kuthi bekanemandla ekugcina loko lebekakunikele kuye lokumelene nelihora. Mosi wema wathula.
Then the serpent of Moses eat.
Yasake inyoka ya Mosi iyadla iyayicetha inyoka yetanusi. Futhi siyafundziswa ukuthi leyo ndlo lefanako itophindzeka futhi mhlawumbe hayi ngendlela lefanako kodwa iyophindzeka futhi etinsukwini tekugcina. Ngoba njengoba Janesi naJambresi bamelana naMosi kanjalo bayomelana neliciniso. Mosi bekaphikelele ngoba bekanekuzuza ana isho kanje inkosi emva kwayo ngitoba nawe. Davide eme embi kwa Sawula ngalelinye ilanga futhi wamuva Goliyati avela ngale etikweligquma sikhwaga lesikhulu lebesinemino lengema-intshi lalishumi nakune nesikhali lesikhulu esandleni sakhe isayizi yenyalithi yemeluki mhlawumbe emafidi langamashumi lamabili noma emashumi lamathathu sikhali lesikhulu ekugcineni kwaso noma sihloko lithusi. Cabanga nje ukuthi inhloko yale ndoda ifanele ukuthi yayingakanani. Yayingaba yisayizi yemphongolo namakalapha longama-intshi lamabili bugcinsi etikwayo nelithusi imbonywe yonke. Futhi bekanikete insayeya etimphini tankulunkulu futhi washo embi kwaDavide. NaDavide bekangilencane indoda lebovana umfolo omncane mhlawumbe emahlombe lagubudzile. Bible lathi bekabovana umfolo omncane angakaze abe nekuceceshwa kwekulwa kwalababili netikhali netinto kodwa bekakade agcina timvu lengaphandle lengemuva elugwadule nelibhubesi langena laselithatha linye lemawundlu akhe futhi walicosha wase uyalibulala ngesidubulelo. Sithola ukuthi libhele lakwenda letama indlo lefanako naDavide uyalincoba. Futhi ke Davide wathi, ningema futhi nivumele lo mfilisti longakasoke athelele timbi tankulunkulu lophila kona. Wabathela ngelihlazo banakabo basathi uyeyana bekaphumele ukuthi obona impi. Noko kwakukhona indlo letsite lebeyikuDavide kuthi bekati kuthi bekangetulu kwemncobi. Ngako wathi, uma nesaba kulwa naye, mina ngitohamba ngilwe naye. Sawula lokhu kufika kuJenene, Sawula wase umembathisa sembatho sakhe setinsimbi futhi asizange simenele. Wathola ukuthi ivesti yakhe yobufundisi yayingameneli umuntu waNkulunkulu. Nalendwa ayizange bengathi kuthi ende njani. Lokhu angase ngakulinganisela lokhu, angathi lutho ngaledi. Tikute buchwephesha kanjalo njalo yikhumuleni lendlo kimi futhi ningiyekele ngihambe ngendlela nkulunkulu langinika ngayo ukukhululwa angihambe nesidubulelo ngani bathi ulichawe kusukela ebusheni bakhe futhi wena awusilo lutho kodwa insha wathi angeke sengicathaniswe naye ngikhululeni ngihambe futhi akunanzaba ukuthi lesikhwaga sasibukeka sisikhulu kangakanani nekuthi kwakubonakala kungesiko kanjani kwangempela Davide bekaphikelele kuthi lo mfilisti longangasoki bengeke athelele timbi tankulunkulu lophilako lebekammelele. Oh kube besinalabanye boDavide labanengi kulempi kube besinalenye futhi indoda lebeyitho uma futhi iphikelele ibe nekuphikelela ekukholweni lokwake kwethulwa kulaba ngcwele kwaba kanye. Samson lenye indoda lenekuphikelela impela. Watalwa ngekutalwa kwekuba ngumnaziri. Umnaziri kusho lohlukaniselwe livi. Indlo lenhle kanje pho kusihlwa kube onke emaKristu bekatoba ngemanaziri enkosini. Lehlukanisiwe hayi etivumo kholweni kodwa evini. Kristu ungulelo livi kwehlukaniselwe livi. Bekanemagodza lasikhombisa etinwele lebekalenga ehle ngemhlane wakhe lokwakusibonakaliso sekuthi bekahlukanisiwe. Kwase kuthi-ke ngalelinye lilanga wadibana ngaphandle emamathafeni angenalutho esandleni sakhe lebekangalwa ngako nenkulungwane yemafilisti. Lawo mafilisti bekayindvodza lenjengelubonza lwelithusi. Ngomakalapha labesinzako labakhulu etinhloko tawo tikhali letinkhulu time embi kwawo nemahawu emkhono kanjalo njalo akufakile kuvika noma nguyiphi inhlavu mhlawumbe makalapha loli inti bugcinsi etinhloko tawo. Samson bekangenalutho kodwa bekasolo eva kuthi sethembiso uNkulunkulu lebekamendele sona sasisolo silenga enhloko yakhe. Bekasolo aluva lugcobo ngalamanye emagama. Bekathi kuthi uNkulunkulu bekanaye ngoba bekaweva lawo magodza alenga ehlela emahlombe akhe. Wadumela lokho lokwakukwakhe langa kuthola futhi kwakungumhlathi wemnyuzi. Kuthi wema naloko esandleni sakhe kuthi bekaphikelela kuthi kwakungeke kube ngulomhlathi noma umkhono wakhe kodwa kwakutoba ngemandla enkosi nemandla enkosi efika ethi kwakhe futhi washaya ngalomhlathi emaFilisti la inkulungwane. Kwakwenda kanjani na? Lowo lomdzala lophushukako lowenyiwe lugwadvule umhlathi wawungawushaya edwaleni wawuphihlika ube dicucu futhi eti kwabo makalapha lobeka kulawo maFilisti lobeka lenga nemachembe lamakhulu anamekwe emaceleni lapho endlula eti kwemahlombe bugcinsi ngeli inji nelithusi. Wema nalomhlathi futhi wayishaya wayilahla phansi inkulungwane. Kwathi umoya wenkosi wefika eti kwakhe bekaphikelele. Ngalelinye ilanga ligubethi lamgijimisa futhi bekangenalutho esandleni sakhe. Kodwa umoya wenkosi wefika eti kwakhe emagodza akhe asolo alenga emahlombe lakhe walidzabula libhubesi ngetandla takhe. Bekaphikelela impela ngoba bekathi kuthi sethembiso sankulunkulu sasinaye. Bekakhona kuzuza noma yini ngoba sethembiso sankulunkulu sasinaye kukhulula. Johane bekaqiniseke kakhulu. Johane umbhabhatisi ngesikhathi adalwa bekathi kuthi bekatoba nguye emva kokuba sekakhule engalokwenele kuthi aconze cishe aneminyaka leyimfica budzala. Uyise bekangumpriesti ngalokuvamile balandzela lilayini lababe kodwa akehlelanga etikolweni nemasemina ngoba bekathi kuthi umsebenzi wakhe wawumcoka kakhulu bekatomemetela mesiya. Siyathi kuthi ingelosi yayishito njalo. Bekathi kuthi bekamelelwe embhalweni livi lalomemeta ehlane lungisani indlela yenkosi. Bekathi futhi kuthi Malakhi iminyaka lengamakhulu lamane ngaphambili bekathite bekani ngiyathuma sithunywa sami embikwebuso bami. Emva kokuba sehlane lapho wathola kufunda kwakhe kwasesikolweni khona lokuvela uNkulunkulu hayi lokuvela kulenye isemina yesayensi yetenkolo njengoba uyise avela kulo. Kodwa bekanemsebenzi lomcoka bekahlomemetela mesiya futhi bekadzingeka athi kuthi hloboluni lwesibonakaliso lolwalutolandzela mesiya. Waseke uyachaphela ngalelinye ilanga bekemile ashumayela kubantu wathi ukhona lo emkhathini wenu manje leningamadi lothi cathulo takhe ngingakafanele ukuthi thukulula uthoni babhatisa ngamoya longcwele nangemlilo. Beyaqiniseke kakhulu ngesikhundla sakhe beyaqiniseke kakhulu ngenkonzo yakhe waze wathi ume lapha zawana tsite manje emkhathini wenu. Bekangesabi kukusho ebusweni bebaFarisi nebaSadusi nemasotsha nonoma ngikuphi lokunye lokwakukhona. Labanye babo bese bamfune tinkulungwane theminyaka kodwa wathi ume emkhathini wenu. Akukho muntu lobekangakususa kuye bekaphikelele. Bekane kuphikelela ebusweni babo bonke. Yebo. Lo esifazane longumgreki lomncane akungabateki bekevile ngaye weva ngaJesu imvuselelo lenkulu. Umprofeti lomncane lovela eGalile asuka eNazareth futhi bekabonisa tibonakaliso nemimangaliso lemikhulu. Bekevile ngaye futhi ukholwa kuvela ngekuva. Lona wesifazane longumsifronike angumgreki ukholwa kuthola imithombo labanye labangawuboni. Nesikhathi Eva wakholwa angahle kube weva ngenthombatane yakamakhelwane iphiliswa esifeni sekuhlinhlida leso umntwana bekanaso futhi bangahle kube beva ngalona lobekanesifo sekuhlinhlida aphiliswa. Ngakho indodakati yakhe yayidzinga kuphiliswa futhi bekevile kuthi Jesu bekakhona kukwenda ngoba bekalivi laNkulunkulu lelentiwe inyama. Johane longcwele wekuqala ekuqaleni bekakhona livi nalivi bekanankulunkulu nalivi bekangunkulunkulu livi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu lo nguye itolo namuhla naphakathi. Beka lapho kutowe mbula tethembiso thankulunkulu telusuku lwakhe. Olapha kusihlwa uqinisekisa nekwembula sonke sethembiso uNkulunkulu lasendela lomnyaka. Ulapha kuthi akwende. Beyakhona etinsukwini tebaprofeti. Beyakhona kuMosi, beyakhona kuDavide, beyakhona kuElia, beyakhona kubo bonke labanye kwembula sethembiso saNkulunkulu salomnyaka. Nkulunkulu wabela livi lakhe umnyaka ngamunye futhi uthuma umprofeti nelivi liya kumprofeti bese liya kuqondzisa futhi ngulowo impela lakwentile yonke iminyaka futhi uNkulunkulu futhi akaguquki Jesu Kristu umloyo umprofeti kusihlwa loma emkhatsini wethu unguye lo lapha esimeni samoya longcwele lo wathi yonke indvo futhi angembula noma yini lafisa kuyenta wakukholwa lokhu akunandzaba ukuthi bantu bebangakukholwa kangakanani ukholwa ukuthola umthombo bantu labangathi lutho ngawo uma umuntu anekukholwa kuNkulunkulu unekubambelela entweni letsite langeke sekayichaze yinto la ibambile angeke ayifuke noma ayishove noma ayidonse kubita yena kungaleyo ndlela ke kukholwa uma umuntu ngempela anekukholwa kuNkulunkulu kuthola lo mthombo labanye labangawuboni Livi lakhe liyinkemba. IBhayibheli lasho njalo. Nifuna leningathathisela kuku ngeMaHebheru esine livesi lelishumi nakubili njengoba nginesihloko sibhalwe phansi. IBhayibheli lathi livi laNkulunkulu likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili. Lenkemba itofanele ibanjwe sandla sekukholwa. Sandla sesayensi yetenkolo ngeke sikwende. Utofanele kuthathe sandla sekukholwa lesiceceshwe etimpheni takamoya lesathi uNkulunkulu. Futhi kungahle njengoba ngingahle ngisho lokhu. Ukholwa kanjani ukuthi Jesu wabuka tethameli wase ubona imicabango yato na? Ngoba bekalivi. Ake sicaphune lokusele kwelivi lapha. Likhalipha kunenkemba lesika netinhlangothi totimbili. Umhloli wemicabango nemizindlo yenhlitiyo beka livi ungaleso sizathu bekakhona kwehlukanisa imicabango lebeyisenhlitweni yabo itolo ebusuku njengoba sithethe njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma kwakhombisa leyo ndvotsa ime lapho idla inyama yelithole inatha lubisi lolubuya enkomeni idla bhotela nesingwa Ime lapho idla igqoke impahla njengawe nami ifulathele lithende Futhi yabona ukuthi Sarah beyacabanga nethendene akumangalisi Abraham ayibita ngaElohim lo wenele konke lotiphilela yena Elohim Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma kuyoba njalo ekubiyeni kwendodana yemuntu Uyoba yinto lefanako etinsukwini nikaphelile eSodoma lapho kwasho kuLuka welishumi nesikhombisa livesi lelishumi nesihlanu kwasho ukuthi uma tinsuku taseSodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yemuntu uma indodana yemuntu yembulwa Etinsukwini lapho indodana yemuntu yembulwa njengoba yayinjalo eSodoma into lefanako itobe yenteka Sithola ukuthi umlilo sewulungele, tive setilungele, bavangeli sewuye etindzaweni tabo, futhi tonke tiphiwo tibekwe ngalokuhlelekile. Akumangalisi sifanele sibe nakuphikelela, akumangalisi sifanele siphikelele. Sinemgomo lesimele siwuzuze kwaNkulunkulu. Lokho ukuthi sibikele ngaphandle umlobokati waJesu Kristu lovela kuwo onke amahlelo, kubo bonke bantu, bantu labahlukaniselwe uNkulunkulu. Lo mGreek bekawevile lamavi walikholwa bekanemicabo leminengi kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenayo ukukholwa akwathi micabo ukukholwa kwakhe kwakungena micabo yena bekanayo kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenayo ngahle ube nemicabo kodwa uma unekukholwa akwathi kwehlulwa kuqinisekile Ake sibuke leminye yemicabo yakhe kwemzuzwana. Labanye babo bangahle kube basho ukuthi khumbula ungwale sinye sive. UngumGreek umSirofenike ngesive. Yena ungumJuda. Ngalamanye amagama namuhla bekungathi lihlelo lakho alinayo lemvuselelo. Akwenti mehluko lihlelo lakho noma linjalo noma cha. Loyo wesifazane bekangenandzaba ukuthi kwakulihlelo labani. Bekasidalwa lesingumuntu lebesidalwe nguNkulunkulu futhi bekanesidzingo futhi bekanekukholwa futhi bekatokuthola. Noma ngabe lihlelo lakhe lakubo lalibambisana noma cha. Akumendelanga mehluko wesuka wahamba. Angahle kube bekanalomunye umgceki longahle kube wadibana naye endasi nelilayini wase uthi ngani dinsuku temimangaliso selwendlulile asisenayo imimangaliso lelo kwakungahle kube lijuta emva kube Jesu selangenile yena ngale kule live lapho Jesu bekakhona ngesheya kweGalile dinsuku temimangaliso selwendlulile ayikho into lenjalo bekasolo anekuphikelela bekaphikelele Umcabo welihlelo awuzange ummise kanjalo akukho noma nangumuphi wabo lo wakholwa ukuthi tinsuku temimangaliso lwaselwendlulile bekati lokwehlukile into yokuqala bekanendvo letsite ngekhathi kuye leyamtshela ukuthi bekati okuthola lebekakucelile oh bantu kusihlwa uma kuphela ningahle nibambe lowo enhlitweni yenu kuthi uNkulunkulu ulapha kukunika sifiso senhlitiyo yakho uma utohlangabezana neTimothy yakhe akukho lokungema Ungahle kube kwakukhathe kunesicuku sebesifazane labefika kuye base bathi buka thathe Lydia noma ke ligama lakhe lalikathe lingubani uyaqonza yini ukuthi umyeni wakho utokushiya uma wenda lokuna akungabateki kodwa ukuthi bekamthanda umyeni wakhe kodwa bekangeke aqalekise noma abusise lokho lokwakukuye Ikona indlo lebeyimtshela indvodzakati yakhe yayibulawa zifo sekunhlinhlida futhi bekadzingeka afinyelele kuJesu futhi ngesikhathi efika lapho ikona indlo leyayitwa kwendeka kunemiyeni noma kungenamiyeni labanye babo bangahle kube bathi yebo ke utokwenda njani ngalomthana lohlaselekile uma kwehluleka na kodwa bekathi ukuthi kwakungeke kwehluleke ikona indlo lebeyikuye leyamtshela ukuthi ngeke kwehluleke uma bekanguNkulunkulu njalo njalo usaloku ahlala anguNkulunkulu ngeke kwehluleke ngako ke bekasolo aphikelele Manje ke labanye babo bangahle kube bathi lesiyingilithi lokuso emphakathini sitoka kuhleka kuhlekwa noma kungenabuhlekwa akumentelanga mehluko ikhona indlo leyayingekhathi kuye bekasolo aphikelele labanye babo bangahle kube bathi utokhishwa ebandleni lakho ukhishwa noma ungakhishwa bekasemgwaqweni wakhe indlo letsite imjonsela kuJesu Yayingekho indlo lebeyitoma endleleni yakhe kungekho micabo bekaphikelele akukho lutho lolwema endleleni yakhe ekugcineni wafika lapho bekakhona bantu labanengi bacabanga ukuthi ngenxa yekuthi nje ufika lapho akhona sekuphele konke liphutha lelo angeta lapha kulesakhiwa kusihlwa futhi atibonakalise aphila emva kweminyaka lethi ngulungwane letimbili ngaletindlo lathembisa kutenda kulolu suku Utenda itolo ebusuku, utenda bonke busuku, wenza ndzawonke, uyafakazisa ukuthi usaphila. Futhi bekungaba sebukhoneni bakhe, kodwa akusiko lokho cha mnumzane. Ngaleti yetikhathi uhlangana nebumadima, uma ufika ebukhoneni bakhe, wahlangana nabo. Ngesikhathi efika, waseke Jesu uthi, bekangakathunyelwa esiveni sakubo. Yena kanye loyo leketa akholelwa kuye, wamjabhisa. Lesisifundo yena kanye loyo lo bekendlule kuwo onke lamagede lawa elusizi nekudumala nayo yonke into buze afike lapho ngendvo letsite lebhakutako ngekhathi kuye imtshela ukuthi ahambe nake fika lapho kuye wamjabhisa ebaleni nangaphandle kwaloko wathi sive sakubo sasingesilutho kodwa sicuku setinja akukuhle kimi ukuthi ngithathe singwa sebantwana ngitsinike nine tinja Kube ke bekabite emaPentecostal ngetinja angathi ukuthi kwakuyokwendekani kube ke bekathite tinja letingema Methodist tinja letiyiBaptist umbono wami ngibiyele emuva ngitshela umelusi ukuthi bekacinisile empeleni kwakungekho lutho kulomfo kodwa nangabe wawubambelele nendlo letsite ikubambile kutokwehluka Angikathunywa kini ninesive setinja. Akukuhle kimi ukuthi ngithathwe singwa sebantwana ngisiphe nini. Angikathunywa kini. Imvuselelo yenu ayi inkampani yenu ayikusithi netimali lokho. Futhi angikathunywa kini. Futhi akukuhle kimi ukuthi ngithathe isikhathi sami kini. Nibe ningasilutho kodwa tinja. Futhi ngifanele ngani ukuthi ngicitse isikhathi sami ngani na? Kudumala lokunje pho lokwakuyoba kulowo wesifazane. Lobe kangenako ukukholwa lobe kangakancumi oh umali bandla kuphela belingakubona lokho kodwa noma kunjalo wabambelela bange siso sithombo sendlu lefuthumele lebe sifanele sitototiswe lolunye lwalethi luhlobo loludzinga ukuthi ulufuthe yonke indzawo uyadi futhi ucoshe tilokatana kuso sithombo lesiphile kahle lesihle awudzingi ukuthi usifuthe Sithombo lesiphile kahle lesihle silokatana ngeke seda kuso sigcwele impilo nekukholwa lokuhle kwekutalwa kabusha kuNkulunkulu ukholwa kwamoya longcwele mbamba akukho lokuthi okwala kungeke kukwende kunekuphikelela kuya emgomeni uNkulunkulu lathembise kuwo akukho lutho lolutho okujabhisa kuyahamba noma kanjani yebo bekange siko lokucutshanisiwe Namuhla yonke into lesinayo icutshanisiwe. Nikhuluma ngembila locutshanisiwe, ngiyubona ngaphandle etimpawini ngaphandle lapha. Awukalungi ubulala abantu. Bukani iReader's Digest itsite uma besifazane bachubeka nekudla kutokwentekani bangeke basaba nebantwana eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela manje bangeke bakhone kutala abantwana babo kuyabhidlika kute kubambelele umdlavuza oh yonke into idliwe dibungu lo ngempela kushaya kwesayensi ngenguqunguquko kuphume Jesu wathi uNkulunkulu wathi ekuqaleni yonke imbewu ayivete inhlobo yayo sasa umbila lochutshanisiwe bese uyawudalanisa bese uyawuhlanyela hlanyela yona leyo mbewu lefanako ngeminyaka lotilandzelako awunalutho uneluhlavu lolubukeka lungcono kodwa awunalutho bacubanise yonke into emhlabeni Sasa umnyuzi futhi noma uthathe inkunzi yembongolo bese uyitalanisa nelihashi lelisikade uthola umnyuzi kodwa lo mnyuzi ungeke waphindza utitale futhi uyindzo lengathi lutho kwendlula konke emhlabeni ngike ngayigalela yonke impilo yami lapha uto uyolinza kute kube ngumzuzu wekufa wekugcina kuthi ukukhahlele Awathi lutho ungeke wawufundisa lutho khuluma nawo ufana nje nenkumbi yalabo lababithwa kanjalo ngekuthi bangamaKristu nemadlebe lacijile ho ho abathi ngisho khonya futhi ayathi nekuthi ikhonyelani insuku temimangaliso selendlulile ayikho into lekuthiwa kuphiliswa Kodwa thatha lelihle wona awathi nekuthi uvelaphi awathi nekuthi ngubani babe noma make kodwa lihashi leluhlobo ngempela lihathi kuthi kwakungubani babe walo kwakungubani make walo kuthi ngubani mkhulu walo khokho 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 kuyale emuva lihathi lapho livela khona kanjalo nemkristu lotelwe labusha welukhobo uyathi lapho avela khona inzabuko yakhe yayingekho kuJohn Wesley uda noma lomnye umuntu iqala ngelusuku lwaPentecost ngesikhathi uNkulunkulu uqobo lwakhe efika emkhathini webantu bakhe futhi ulivi lelibonakalisiwe ungamtshela livi futhi utawuthi amen lomunye uthi angathi ngalelo niyayibona leyo mbongolo lecutshanisiwe na Niyabona ayathi ukuthi iyapi ayathi ukuthi ivelaphi isesimene lesibi kabi lo wesifazane bekangesilo lolo hlobo bekangesiso sithombo lesicutshanisiwe bekabambe into letside Wawungadzingi ukuthi umtototise futhi umfuthe futhi uthi manje sithandwa ngiyacela manje asengikunxuse ufanele ude endasi cha mnumzane akukho umuntu yonke into yetama kumvimbela umkhristu sibili uyasilwela sikhundla sakhe Utofanele ema yedwa yena naNkulunkulu futhi ulwela onke ema inji emhlabathi ngakho awudzingi ukuthi uhamba ubatototisa nguleyo indzaba ngaleli bandla lemapentecostal namuhla sinetinswane temapentecostal letifafatiwe nje futhi tafutwa ngaloko naloko nalo lokunye sekuze kwaphumela esicukwini salokucutshanisiwe lesi kuthi nako namuhla kuhlandwa kwendlu kusukela ebulpiti kude kuyofika le kumlinzi mnyango nekuqala kabusha futhi sithola lokunye kukholwa kwelucobo lokutalwa kubantu ya cha bekangesiko lokucutshanisiwe njengoba kunjalo loko lolokubitwa ngeluhlobo lomakholwa namuhla kwendani na kwavuma ukuthi bekacinisile lelivi nekukholwa kuhlala njalo kuvuma ukuthi livi liqinisile. Amen. Uma kukholwa kwakho kungaligcizeleli lonke livi laNkulunkulu nga-amen, kukhona lokungalungi lowendlule kuko. IBhayibheli lathi unguye itolo namuhla naphakathi. Uma kungasho ukuthi amen kuloko, lapho-ke kukhona lokungalungi. Jesu wathi le misebenzi lengiyentako mine nani nitoyenda. Uma kungasho ukuthi amen kuloko, lapho-ke kukhona lokungalungi. Uma kungagcizeleli sonke sethembiso selivi laNkulunkulu nga-amen, kukhona lokungalungi. Wavuma ukuthi bekacinisile, wavuma ukuthi bekangesilutho kodwa inja, kodwa bekafuna timvuthu. Kungeke kube ngithi, oh cha, sifanele sihlaliswe esitulweni futhi uma bangashumayeli kimi ngebusuku bekuqala, ngingeke ngibuyele ngebusuku lobulandzelako. Manje niyabona, oh umehluko lo nje pho lebekangiwo. Abekwe emuva futhi ashovelwe emuva, ashovelwe ngaphandle, abekwe ngaphandle, noma ngabe kwakuyini, bekancumile. Bekane kuphikelela, aphikelele. Into letsite lengekhathi kuye yamtshela ukuthi bekajokuthola kungakhathaleki ukuthi bekadzingeka alinde isikhathi lesitse kangakanani ukuthi bekatokwendlula kukuphi bekatokuthola noma kanjani bekafuna timvuthu bekangalifuni lidina lelikudla lokuphelele. Wathi tinja tidla timvuthu ngaphansi kwelitafula lenkosi. Nguleyo ndlela yokukwenta. Ungathathi sihlalo lesiphakeme, thatha sihlalo lesisemuva. Ungendi bani ngumuntu lomncane nje indlela leya etulu iphansi sonke isikhathi loyo lotithobako uyophakanyiswa loyo lotiphakamisako uyothotshiswa indlela leya etulu iphansi sonke isikhathi kumbulani bekangakaze abone ummangaliso bekawetive kodwa bekanekukholwa bekayinto lethi ayifane nengwadla Rahabi. Wathi etinhlolini akashonga ukuthi linza ngize ngibone ukuthi Joshua uthi qaba kanjani tinwe letakhe ini babukeka kanjani bonke bojenene na noma mhloboni yentikemba labathi sebentisako na mathulusi mani labanawo na mhloboni yekulwa imphi na. Wathi ngivile ukuthi uNkulunkulu unani lokho kungenele kahle ngifuna sihawu. Wakholwa kukholwa kuthi angekuva nekuva livi laNkulunkulu. Bukani ngale sisho lesi Jesu wathi ngoba bekaphikelele futhi eda manje kuqala wambita ngendvodzana ya Davide. Manje uma bekane njengawe tive bekangenako ukuthi ambite kanjalo njengendvodzana ya Davide kodwa ngesikhathi athi inkosi bekayinkosi yakhe kodwa hayi indvodzana ya Davide kuko bekanendlela lefanele yekuta esiphiweni saNkulunkulu futhi nguleyo ndlela kuphela yekwemukela noma yini wota ngendlela lefanele. Bekawetive wekucala kuthi ummangaliso uke wentiwe kuye. Kukholwa kuyavuma ukuthi livi liqinisile lithobekile futhi litithoba ngenhlonipho. Kungulokufanako nanamuhla, vuma kuthatha noma nguyiphi ingcenye noma kuphi kuphela nje uma ngifika lapho. Nike namcaphela Martha ebukhoneni baJesu bekaphikelela na. Martha ngesikhathi aphuma naloku nje bekanemnakabo bekamthanza naloku nje bekavule indlu yakhe futhi washiya libandla kanjalo njalo uthi Lazaro futhi naye babangani naLazaro bekafile ethuneni futhi bekasabe lapho tinsuku letine sekavele onakala. Imumulo yase iwele ekhathi inyama isukile emathanjeni akhe bekafile. Ngangikhuluma newesifazane kwalenye inkolo longakholwa ukuthi bekangilonge tulu nje kwemprofethi noma umuntu lolungile ngovuma ukuthi beka ngumprofeti kodwa beka ngetulu kwemprofeti beka uNkulunkulu kaprofeti beka ngiko konke baprofeti lebeka ngiko kwakukuye uhlanganisa naNkulunkulu nako konke kwako ndzawonye kwenda yena sasewuka ngalobunye busuku wathi uma ngisakazisa kuwe mnumzane Branham wathi nginaliphutha linye ngemlayedo wakho ngathi ngithemba ukuthi inkosi inalo ineliphutha linye kuphela lelithola kimi wathi uthikhenya kakhulu ngaJesu wathi umenda uNkulunkulu ngathi beka uNkulunkulu uma bengesuye uNkulunkulu beka umkhohlisi lomkhulu kunabo bonke live lelake laba nabo wathi umende abe ngulone bunkulunkulu ngathi beka ngulone bunkulunkulu oh wathi beka ngumuntu lolungile ngathi beka ngetulu kwemuntu lolungile beka uNkulunkulu beka nebunkulunkulu wathi ngizokufakazisa kuwe ngeBhayibheli lakho luqobo beka ngesuye lone bunkulunkulu ngathi ungakwenta kanjani na wathi kuJohane longcwele sahluko selishumi nakunye ngesikhathi Jesu aya ethuneni kuyovusa Lazaro liBhayibheli lathi wakhala tinyembeti ngase ngithi ngabe lo ngumbhalo wakho na ngathi yebo ngathi uyehluleka wathi bengakhala kanjani tinyembeti futhi abe anebuNkulunkulu na ngathi bengangiko kokubili umuntu naNkulunkulu lo kwakungumuntu lo bekakhala tinyembeti impela ngitovuma ukuthi lo kwakungumuntu akhala tinyembeti kodwa ngesikhathi ema eceleni kwelithuna waconzisa umtimba wakhe lomncane lontengetelako wase uthi Lazaro phuma nemuntu lo bekakade afile tinsuku letine wema ngetinyawo takhe wabuye waphila lowo bekangetulu kwemuntu yebo mnumzane ubola kwakuyathi inkhosi umphefumulo wawumathi umdali wawo uthi bekathatha luhambo lwethu insuku letine nzawana thite angathi kanjalo nani anathi kodwa empeleni ngesikhathi akhuluma uyaphuma amen lo bekangetulu kwemuntu bengumuntu ngesikhathi ehla avela entsabeni ngalowo busuku emva kokuthi efike bekade alambile wehla abuka etulu etihlahleni futhi athole indlo langayidla abuka esihlahleni ngesikhathi aqalekisa lesihlahla lebesikade singenasithelo bengumuntu ngesikhathi alambile kodwa ngesikhathi athatha imikathane lesihlanu netinhlandi letimbili futhi waphatha inkulungwane letisihlanu kwabuthwa emabhasikiti lasikhombisa agcwele timvuthu letisele lowo bekangetulu kwemuntu ngilokoke bekangumuntu ngesikhathi alele ngaphandle lapho emantini ngalowo busuku lengemuva emkhunjini emandla bekaphumile kuye lusuku lonke ashumayela futhi aphilisa labagulako emandla amshiya kubantu ahlola imicabango enhlitiyweni yabo nemadimoni lathi inkulungwane letilishumi elwandle afunga ukuthi bekade omcwilisa ngalobo busuku lo mkhumbi lomthadlana njengesivimbo selibhodlela ngaphandle lapho untanda uyaphansi nasetulu lo devil wathi sengumtholile manje futhi kwakubukeka kwangathi kwase kuphele konke
come up and put his foot on the rail of the boat, looked up and said, peace, be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God.
Kodwa ngesikhathi athi kuphaphama, wenyuka wase ubeka inyawo lwakhe kumngcengcema wesikebhe, wase ubuka etulu, wase uthi, thula, uthi du, nemimoya yemagagasi, kwamlalela loyo, bengetulu kwemuntu, lowo kwakunguNkulunkulu. Bengumuntu ngesikhathi akhalela sihawu esiphambanweni liqiniso ngesikhathi akhalela kunathiswa futhi bamnika vinika lowo kwakungumuntu ngesikhathi afa opha akhala wabethelwa ngetiphikile esiphambanweni bengumuntu kodwa ekuseni ngephasika ngesikhathi aphula timpawu letivale liduna futhi wabuye wavuka wase uthi nginguye lo bekafile futhi sengingilophilako kude kube phakathi lowo bekangetulu kwemuntu kwakunguNkulunkulu kumuntu indvodzana yakhe akumangalisi Martha ngalokuconza lokhu bekane kuphikelela ebukhoneni baJesu wathi kube bekukhona umnakethu ngabe akafi kodwa ngisho namanje noma yini loyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu ukupha kona Oh, kube kuphela besingathola lawo mavi etinhlitiyweni tethu kusihlwa. Ngiyathi ngihlethi esitulweni semasondo, ngiyathi nginemdlavuza, nginenkhathato yenhlitiyo noma ngabe kuyini. Ngiyathi dokotela uthi lihora lami lekugcina selisondzele eDutane, kodwa ngisho namanje Nkosi. Noma yini loyicela kuNkulunkulu utoyenda. Futhi uhlethi ngase sandleni sekudla sebukhosi bakhe, kwenda kunxusela etikwe kuvuma kwethu. Banini nje ngulabane kuphikelela njengoba mata bekanjalo. Kwakubonakala kwangathi bekamenqabile. Wathumela kuye futhi akahambanga, wathumela futhi akahambanga. Ekugcineni emva kube sekangcwatshiwe tinsuku letine, nangu lapha kodwa bekasolo aphikelele. Bekabambe into letside, bekayibonile imisebenzi yakhe futhi wathi kuthi lowo kwakunguNkulunkulu. Bekathi kuthi kwakunguye, bekaphikelele. Bekakutholile lebekakucelile. Lo sifazane waseShunemi embi kwaEliya bekaphikelele. Oh, umntana besafile futhi alele embhedzeni wakhe. NaEliya wehlama kuthatha indvuku leyigotshiwe wayithumela ngaGehazi ukuthi ayibeke etikwa lomntana. Kodwa ukukhola kwakhe kwakungekho endvukwini, kwakukumprofeti. Bekathi kuthi uNkulunkulu bekakulowo mprofeti ngoba bekawabonile emavi lebekawashito afezeka. Bekangumprofeti loqinisekisiwe futhi bekathi kuthi lebekakusho kwakuvela uNkulunkulu. Wase uthi kuphila kwemphefumulo wakho anginakukushiya ngize ngithole ukuthi kungani. Futhi wahlala naye bekaphikelele waze wakuthola lebekakucelile. Ngikumbuta lapha kungesiko kaThenwe wesifazane lomncane avela eCalifornia ngesikhathi ngisahlala eJeffersonville sekucishe kube iminyaka lemithathu noma lemine leyendlulile. Bekanesimila nalesimila sotha sasisinza emaphawondi langemashumi lasihlanu. Bathi ngeke bamethwale bamfake esakhiweni, bamhlalisa ngemuva. Bekathi kuthi ngangitoba lapho ngalobo busuku. Beyacabanga ukuthi bengizokhulekela labagulako, kodwa nje ngitele utokhuluma netethameli mhlawumbe ngaloko lesinako ekhathi lapha kusihlwa. Emva kokuqeda ukukhuluma, labanye babo bebamtshelile akabakhulekela abagulako kusihlwa. Kodwa bekafuna ukukhulekelwa, wathi enhlitweni yakhe futhi wakholwa. Bekake waya emhlanganweni phambilini, wase uthi, ngikholwa ukuthi uma umnakethu Branham bekangangikhulekela bengitophiliswa. Futhi ngalobo busuku lababili noma labathathu bemadikoni bamendlula ngalapha nangalapha, base baphuma eceleni kwe-a lesakhiwo betha ngemuva bambeka emnyango. Futhi ngaqala kuphuma naBilly Paul ngemuva, kodwa wangibamba ngemlende weblue kanjalo. Wathi mnakethu Branham, wathi bengihlala njalo ngikholwa ukuthi uma bewungacela uNkulunkulu, uNkulunkulu bekangangiphilisa. Ngabeka sandla sami ethi kwakhe ngathi ngako ke thathe ngekukholwa kwakho akube kuwe. Inyanga lethi mbalwa emva kwaloko ngahlangana naye ngale emhlanganweni laphaya, nango lapho eme anelukhalo loluphelele lesimila lesingemaphawondi langemashumi lasihlanu sasingasekho. Wathi ngiyothatha noma ngumuphi wesifazane ekhathi lapha endlini yokugcokela futhi ngimbonise ukuthi ngabe sikhona yini sibathi kimi noma ngikuphi. Nasi sithombe sami salebe ngingiko. Kwakuyini na? Noma ngabe wawukhulekela labagulayo noma cha, bekaphikelele. Bekavela eCalifornia ukuthi aphiliswe futhi bekangabiyeli emuva noma ngayiphi indlela, kodwa aphilisiwe. Bekaphikelele. Ngiyakhumbula ngibithelwa eceleni kwemphetho wemfana afa lapha eminyakeni lembalwa leyendlulile anelishashati lelimnyama. Uthi bebangangivumeli ngingene lapho ngoba nganginebantwana. Lo dokotela wathi ungeke ungene lapho, uyindvodza leshadile. Bengathi ukuthi ulikhatholika, ngase ngithi kube lo mfana bekalikhatholika bongamvumela umpriest angene na. Wathi ya, kodwa akashadi. Ngathi uvakashela abantwana kanjalo njalo. Wathi akusho umbuto mnumzane Branham. Ngathi bewuthi ovumela umpriest angene futhi amnike timiso tasesontweni tekugcina. Ukuthi imiso tasesontweni tekugcina lo mfana uyafa, ngivumele ngiye kuye. Yebo-ke ekugcineni ngamehlula, futhi wangigqokisa njenge-Ku Klux Klan noma lokuthite tonke tinhlobo tethintho ngetulu. Nalo make lomtsala nababe bekeme lapho. Ngangishiye umhlangano nalo make lomtsala nababe bathi uma utota ukhulekele umnanami utophila. Lomfana bekathi akabe nelishumi nesikhombisa iminyaka lelishumi nesiphohlongo obutsala. Bekanemishini wenhlitiyo, umshini lapho wethinhlobo letithide. Bekathi aqulekile tinsuku letimbili noma letinsathu futhi bekangathi lutho. Lomake nababe bangemukela lapho ngingena. Ngaguqa phansi ngase ngiyakhuleka umkhuleko wokukholwa lomncane lolula. Ngathi mnumzane uyamkholwa uNkulunkulu na? Wathi ngayo yonke inhlitiyo yami, into kuphela lengifuna uyende, kucela uNkulunkulu, uNkulunkulu utokunikeza. Ngathi ngiyabonga mnakethu ngekwethemba kwakho kwangathi ngiyethe ngakukhaphela ngabeka tandla ethi kwalomfo lomncane ngase ngiyakhuleka ngosi Jesu akuthi kukholwa kwalobabe nalomake kuhlangane nalokwami futhi kuthe embi kwesihlalo sakho sebukhosi kusihlwa vumela lomfana aphile futhi angafi ngoba siyakholwa egameni la Jesu ngasukuma nalobabe wafinyelela ngale wabamba lomake ngale ekesini lelidzala lelisita ekuphefumuleni lengo lebeka phefumula kuyo lapho wase uthi make lokhu akumangalisi na lokhu akumangalisi na Oh kumangalisa kakhulu naloyo nesi lomncane emelapho wamangala lelo kephisi lelincane kwathi aliwe enhloko yakhe waqalatha wase uthi mnumzane angiqondi ungathiphatha kanjani kanjalo wena nemkakhe nendvodzana yenu ifana wathi sithandwa indvodzana yami ayifi Yebo ke wathi dokotela uthithe bekafa wathi lokho noma ngabe kwakungumshina muni wathi uma inhlitiyo ite ishayele phansi kangako ngalomkhuhlane akaze kwatiwe emlandweni ukuthi ike ibuye Angiyoze ngikukhohle lokho kukholwa kwaloyo khokho lomdzala bekasonza ngiyakholwa enhlanganweni EAB Simpson wenyuka wase ubeka tandla takhe ethiko emahlombe bekathi akabe neminyaka lengemashumi lasithupha kutsala wabeka tandla takhe ethiko emahlombe alenkombatana lencane wayibuka ebusweni wathi sithandwa wena ubuka lo yamshina ngulowo kuphela lo wathi kubukeka kodwa mine Ngibuka sathembiso uNkulunkulu lathi uyosenda buya ngekuthi ubukani bebagaqana futhi bajabula lapho mnakethu futhi ushadile futhi usithunya senkolo eAfrica manje unebantwana lababili ngani na ngoba babe namake bakhona kubambelela ngelihora leliminyama kwendlula onke kuba nekuphikelela yebo mnumzane kuba nekuphikelela bani nekukholwa uNkulunkulu Mikhaya lomncane embi kwabo bonke labo baprofeti labangemakhulu lamane labaceceshiwe bebaphikelele ngesikhathi aba nembono lovela uNkulunkulu naloku nje beba bekaphambene bahlangana naye base bamtshela ukuthi manje sizokubuyisela enhlanganweni uma nje utosho indvo lefanako wena labayishoko wathi njengoba inkosi iphila ngitosho kuphela lengitshela ukuthi ngikusho nembono wakhe wahlolwa nelivi laNkulunkulu futhi wamemethela siprofeto sakhe kungenandzaba bathi sitomphosa etitokisini leti ngekhathi impela futhi simnike kuhlupheka singwase kuhlupheka nemandi ekuhlupheka futhi uma sebabuya wathi utosebenda ngaye ahabu wakwenda wathi uma ungabuya nekubuya uyobe uNkulunkulu akakhulumi nami lendvodza leimpumbuthe lebeyiphiliswe nguJesu yayingaphikisani nesayensi yabo yethenkolo bathi ngubani lovule emehlo akho na wathi umuntu lothiwa nguJesu waseNazaretha bathi lo muntu usoni asathi lapho avela khona manje wabanika impendulo lekahle Wathi nibaholi bethenkolo balolusuku nalomuntu ungende ngabona kepha noko anathi lapho avela khona bekane science yethenkolo lenhle impela yakhe liqobo bekangaphikisani nabo kodwa bekathi into yini bekasabona futhi bekangenamahloni uyise nenina bekanamahloni kusho lokuthithe ngako kodwa hayi yena bekakubonile bekathi vele kona bekanemiphumela yako ikhona into lebemtshelile futhi bekaphikelele Philip wathi nje angabona sifundo sayitolo ebusuku ini ngesikhathi enyukela ebukhoneni baJesu Christ ngesikhathi abona wa Simon noma umnakabo Andrea Phil Pedro wenyukela ebukhoneni lobeka ngu Simon ngaleso sikhathi ufika ebukhoneni ba Jesu Simon bekade ayifundisiwe njengemntwana ukuthi Messiah uyoba ngumprofeti ngesikhathi ayongena ebukhoneni bakhe futhi wamtshela ligama lakho ungu Simon futhi uyindodana ya Jonas Waphikelela bekasalungeleke uba inhloko yelibandla ngesikhathi Philip akubona bekati lomunye umfundzi weBhayibheli lo bekalathi liqiniso bekaphikelele wajikeleta intaba wase uyamthola futhi ngesikhathi Nathaniel efika indvodza leyayinela uthumo umHebheru ngempela lichobo indvodza umHebheru sibili indvodza lekahle ngempela lechotho kahle beka indvodza lenkulu kodwa embi kwemphristi wakhe nasembi kwabo bonke ngesikhathi Jesu ambuka wase uthi ukani uIsrayeli lokungekho ngohliso kuye wathi rabi Ungathi nini na angake ngikubone phambilini wathi kanjani ukuthi bengingubani na wathi angaka kubithi Philip ngesikhathi uphasi wesihlahla ngakubona wawa etinyawe ntake wase uthi wena uKristu indvodzana yeNkulunkulu ophilako wena uyingosi yaka Israyeli ngani na waphikelela kungakhathaleki ukuthi lomunye umuntu bekacaba ngani bekahlangene nendlo lebekafunze ngayo lebeka kulindzele kuJesu bekakutholile wesifazane loyingwadla lomncane uphumela emthonjeni ngalelinye lilanga kuthoka emandi nako kuhlethe iJesu umuntu lojwayelekile agcoke impahla letejwayelekile adla kudla lokujwayelekile akhuluma lulwimi lolojwayelekile lulwimi loluvamile lwase staladini njenga noma ngubani lomunye lobekakhuluma futhi wakhuluma naye wakhuluma naye wathola lapho liphutha lakhe belikhona kwase uthi hamba ulandze indvodza yakho bese ngidalapha wathi anginandvodza wathi usho kahle beunalathi hlanu naleyo lohlala nayo manje ayisiyo yakho masinyane leyo lihlanyelo lemisebenzi ngaphambili kuye yashaya ekuphileni Nesikhathi lowo ushaya kubafarisi kwavele nje kwaguqula yonke into yaba mnyama bathi lo muntu ungubhelizebule ungumbhuli kodwa bekade ukuthi livi lalikhalipha linenimandla kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili futhi lingumhloli wemicabango yenhlitiyo wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena asikake sibe naye iminyaka lengemakhulu lamane Ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Kodwa siyathi ukuthi uma Mesiya efika uyositshela letindvo leti. Wathi nguye lo khuluma nawe. Impela lo lowende umbangaliso bekangeke achambe emanga, bekangumprofeti. Lo esifazane wathi nginguloyo Mesiya, nginguye lo khuluma nani, nginguye. Manje wetame kummisa. Uma noma ngubani wake waba sempumalanga niyathi indvodza esitaladini bengeke ive ingwadla yayingenavi inhlobo kodwa tama kumisa njengendlu isha ngelusuku lolunemoya beungeke ukwende waqonza ngo esitaladini ambongoloza wotani nibone umuntu longitshele indvo lengitendile ngabe akusuye yini lo Mesiya lona na nango ahlala ngaphandle lapho emthonjeni manje lowo ngulo Mesiya impela bese ngile lo muntu ukuthi efike futhi nango ahlala ungitshelele intfo leti libhayibheli lathi bantu bakholwa ngenxa yefakazi balo wesifazane sengivala ngingasho ngibona labanye bantu base Spain bahleti lapha ngingakusho lokhu ngangise Mexico lenzala ungesiko kadzeni enkundleni levalekile endasi lapho luhlobo lolutsite lenzawo asikhonanga kungena esiyingi litini senkunzi noba siyingi liti lesikhulu kodwa sathola inzawo lapho inkulungwane yabantu labanengana bebabutsene khona umnakethu Espinoza ngikholwa ukuthi ungumnakethu weAssembly of God nonke niyamathi wase California bengumhumushi wami ebusukwini bangaphambi kwaloko kwakukadze kunendvotha leimpumbuthe ita ngembili emsamo lebe ingaboni inhlobo ngayibuka ngangifaka icathulo letinhle netingubo letinhle likhehla lelidzala lelithihluphekelako lelimanikiniki libhuluka lidzabuke lonke sicosayo lesidzala sithunga nge kwakubukeka njengenzambo yekubopha futhi yayingaboni silevu lesimhlophe silenga dayo letinzala tinyawo letinzala letinkulu futhi mhlawumbe yayingakaze itifake ticathulo sekuyiminyaka ineluthuli yonke indzawo imphumbuthu ngalokuphelele ngayibuka ngacabanga babe wami ngabe bekamdzala kangako kube bekasaphila ngathi shelele ngaya ngakuye ngathi sawubona umnakethu Espinosa wahumusha ngibeka lunyawo lwami eceleni kwelwayo kuthi ngithole kwakunelikhethini lelincane ngembili emsamo lelithi aluphindwe kane noma kahlanu bubandi baleli ngacabanga uma cathulo tami diyilingana ngitoyinika ticathulo tami oh tinyawo tayo tatibandi kakhulu kunetami ngancikisa emahlombe ami kuwayo kwangathi ngangitoyigaca emahlombe ayo bekabandi kunewami ngabona-ke ngaleso sikhathi kuthi bengeke ngikhone kuyinika libhantshi lami ngacabanga nkulunkulu yini le ngingayenta na umfolo omdzala tatane mhlawumbe angakaze abe nekudla lokukahle empilweni yakhe futhi nango bekalapho adla emechebelengwane embila lodicaba lalahliwe lasamadzala phansi lapho mzawana tsite kepha noko bekafanele asebentise leyo mali lencane lebekanayo ukuthi athenge likhandlela lagilizi ukuthi alikhanyise e-altari leliyigolide lesigidi semadola entela tono takhe uphila kuleyo nkolo lengenankazelo nje nebumnyama lobunjengalobo ngacabanga sikhathi lesinje pho simiselo singaba kanjani kabi kangaka na ngamgaca futhi ngakhala oh nkulunkulu mhawukele wambongoloza gloria dios futhi kwathi ngaleso sikhathi ngakhalata bekasakhona kubona kahle njengoba ngibona ahambahamba ngembili emsamo futhi ngebusuku lobulandzelako ngesikhathi singena kwakunencumbi yethu ingubo letinzala nematshalo netigcoko tingemafiti lamathathu noma lamane kuyetulu kangaka tivundle yonke indzawo baze bathi kanjani kuthi kwakukwabani na ucabanga ukuthi bebanenzaba ngako na beda ebandleni ngalowo kusa ngesiphohlongo noma insimbi yemfica ngco kungekho tihlalo tekuhlala phansi khona ngaphandle lapho futhi liyidliva litulu futhi nje beyamene besifazane netinwele tabo tonke tehleta bheka phansi futhi baphethe bantwana netinto liyidliva litulu ngensimbi yemfica ngco futhi ngangingabi lapho kude kube cishe igabence yesiphohlongo noma emfica ngalobo busuku bebaqiniseka kuthi bebatoba lapho bema khona lapho balinzile ngite ngingene bangehlisa ngeliladi lenthambo ngemuva kule nkundla levalekile lapho ngingena khona kanje ngaphumela ngembili emsamo Billy Paul nendvodza lengangiyibita ngamanyana lokusho kuthi kusasa beyihlala njalo yenda kancane kabi kutongilandza futhi ngako ngathi wothi kusasa nje sewuvele ubonile lobusuku lobu ngako yangiletha lapho yase ingehlisa phansi ngase ngingena ngembili emsamo umnakethu Jack Moore labanengi benu bayamathi njengesheya lapha eShiftport bekanami nemnakethu Espinosa nelidlanzana lebazalwane ngako ke nasime lapho ngembili emsamo Billy Weta ngeva kunemsindo lomkhulu longakavami lohedletela emaphashini ngaphandle lapha ya kwakunethi inkulungwane letiphindwe kathi inkulungwane tihlethi ekhathi lapho Billy wathi babe kutofanele kube khona lokwendako lowesifazane waseSpain nomncane ngalapha wathi uneluswane lolufile etandleni takhe wathi loloswane lufe namhle kuseni bathi kusesekuseni na namanyana ukhipha lawo makhadi alabakhulekelwako futhi wathi futhi akanalo likhadi lekukhulekelwa nami anginalo wathi futhi ushisekele kuletha loloswane elayinini lekukhulekelwa wathi sinemakhulu ucishe lamane lapho lalungele kukhulekelwa ngathi yebo-ke ngathi mhlalise emuva nje ngoba uma aqhubeka loko ucalisa bonke bente loko ngase ngithi asikwazi kwenda loko mtshele nje angene elayinini mhlawumbe kusasa sitoba lapha noko kusasa ukuthi simnikele ikhadi lekukhulekelwa wathi woda ngalapha ukuzame wathi nginabo asha labangamakhulu lamathathu lapho labangakhona ngisho nekumbamba futhi wathi akanaso ngisho sisindo lesingamaphawundi langemashumi layimfica wase uthi ungeke umbambe wathi ugijima emkhathini wemilende yakho agcume ethi kwamahlombe abo noma kumbe yini naloluswane lolufile ngase ngithi mnakethu Jack ngathi akangadi angeke awadi umehluko kimi nawe qhubeka wehle futhi ukhulekele loluswane naloko kutocathulula kanjalo ngase ngithi luswane lolufile wathi yebo ngathi ngangikhuluma ngekukholwa ukuqiniseka ukuqiniseka ngetindwa letethenjwako futhi ngangikhuluma nemnakethu Espinosa waqala ukukhuluma achubeka ngisakhuluma umnakethu Jack waqala kwehla kuyokhulekela loluswane futhi lapho ngiqala ngikubuka ngabuka ngaphandle lapha embi kwami futhi kwakukhona luswane loluncane lolungumMexico lungenamatinyo lwaluluncane kakhulu lwalumamatheka lungibuka umbono ngathi awume kancane mnakethu Jack lulethe lapha loluswane futhi bavula indlela naku ukuthi alowesifazane lomncane anebuhlali bemkhuleko etandleni takhe futhi awaphansi esilweni ampopoloza padre ngase ngiyamsukumisa ngathi ungalokothi bekana lelo hlatha sasibhakabhaka nalokumhlophe ingubo lenemishi loluncane luswane loluqinile loluthi alube lutse kangako lulele etandleni takhe ngathi mbude ukuthi lufenini wathi lufe ehovisi ladokotela ngaloko kusacishe ngensimbi yemfica ngo futhi lokhu kwakuthi akube igabence insimbi yemfica noma insimbi yelishumi ngalobo busuku futhi nje amandinde bekasolo emile tinwele takhe tonke ibheke phansi wesifazane lomncane lomuhle futhi yena mhlawumbe kuluswane lwakhe lokucala bekabukeka aneminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu budzala noma lokuthide ngase ngithi mnakethu Espinosa uwa umusho lomkhuleko ngoba ngisandza kubona umbono nje walolufile loluncane ba noma luswane loluncane ngaphandle lapho lungihleka ngathi kungahle kube ngiloluswane ngase ngibeka tandla tami ethi kwale ngubo lencane ngase ngithi babe lothandzekako lotsezulwini angathi ukuthi lombono bewusho ukuthini kodwa ngibone loluswane loluncane nangabe loluswane ulungele kulubita lubuye luphile ngitobita kuphila kwalo egameni la Jesu Kristu lwasho lwatamula lwase lukhahlela leyo ngubo futhi lwaqala kukhala kanjalo futhi ngi i-businessman's voice iya iqukethe kona kumesiko kathene ngathi mnakethu Espinosa ungasho lutho ngaloko manje Thumela sigijimi emva kwaloluswane naloya wesifazane bese ukuyisa kudokotela futhi uthole iaffidavit lesayiniwe ngaphambi kwekuthi ukusakade lokho manje ngathi ngoba kufanele kube liciniso asathi ngako bathumela sigijimi nalo dokotela wayisayina le affidavit loluswane lwabulawa inyumonia leyidabuli ngaloko kusa kulakhe ngensimbi yemfica ngo ehovisi lakhe lwalude kuphefumula inhlitiyo yalo beyingasekho lwalufile futhi selucinile futhi lapho lo wesifazane lomncane bekakhona ngani na ngoba bekaphikelele akukho lutho lolwalutomisa bekaphikelele bekane kuphikelela naloku umphristi wakhe bekathe umbeka ngaphandle kwelibandla impela bekade kwenda kungenandzaba ukuthi kwentekani kwenteka wabuka kufenisi ebusukwini lobumbalwa ngaphambili futhi bekayibonile leyo ndoda leyimpumbuse ivuleka emehlo ayo uma uNkulunkulu akhonile kuvula emehlo empumbuse bekamvusa lofile futhi bekanesidingo Bekaphikelele njengalo wesifazane waseSirofenike wathola sifiso sakhe ngoba bekaphikelele nakethu nathathe sisebukhoneni baJesu Kristu wathi lapho kuhlangene khona lababili noma labathathu ngeligama lami lapho ngikhona emkhatsini wabo noma ngabe yini labavumelana etikwayo njengekuthinza into yinye futhi bacele bayokwemukela asiphikelele manje ebukhoneni baNkulunkulu sisakhothamisa inhlokotethu Babe wethu lo sezulwini lo nemusa besisola sikhuluma cishe imizuzu lengamashumi lamathathu nendvo manje noma ngetulu ngembuso wakho uNkulunkulu wenda sethembiso uNkulunkulu ubophelekile esethembisweni sakhe akuthi thina Nkosi sikhumbule futhi sibe njengaloya wesifazane lomncane aphikelele nangabe Jesu alapha emkhathini wethu khona ke asibambelele kuye sithe sizuze lokho lesikutele uma kukhona labo lapha kusihlwa labangakasindziswa kwangathi bangabambelela uze umusa waNkulunkulu lo sindzisako ubemukele Uma bakhona lapha labangenawo umpapatiso womoya loyincwele kwangathi bangaba njengaloya wesifazane lomncane ungavumeli isikhathi noma yini lenye ime endleleni yabo batobambelela futhi baphikelele uze umoya loyincwele ugcwalise impilo yabo ngemusa kaNkulunkulu uma bagula kwangathi bangete bayekela kwangathi bangabambelela njengaJakobe ukuthi beka ngilophikelele kanjani wabambelela futhi wathi anginokuyekela uhambe ungakangibusisi leso sibusiso sasisho ukuphila kuye futhi sisho lokho kithi kusihlwa nekuphiliswa kusho ukuphila kithi Nkosi siyakhuleka ukuthi bukhona bakho butofika buthi sitokhona uthola kubamba wena nawe uthole kubamba thine njengoba wenda ngaJakobe leyo ngosana lebambanako kuthi utoguqula ligama lethu lisuke encwadini yelibandla lapha emhlabeni liye encwadini yekuphila yeliwundlu ezulwini kuphikelela sibambelele aze uNkulunkulu aqinise sethembiso sakhe kithi sikucela egameni lakhe Nkosi siyathi livi lelivela kuwe liyosho lukhulu kunalathi gitsi lebe kangakhulunywa nginoma ngubani lomunye Wota Nkosi futhi uqinisekise lokhu kuthi ngikhulumela iqiniso wena unguwe itolo namuhla naphakathi ulivi wawulivi lebe likuNowa ulivi lebe likuMosi wawulivi lebe likuElia wawulivi lebe likuDavide ulivi lelendiwe inyama futhi lisemkhathini wethu kusihlwa Ulapha kuqinisekisa tonke tethembiso lotendelele lihora njengoba kwakunjalo etinsukwini tase Sodoma tonke letethembiso leti lotendile ulapha kuliqinisekisa siphe kona kusihla babe sitobhekisisa kukubona lapha futhi ke kwangathi libandla lingafinyelela etulu ngekukholwa futhi libambelele futhi lithi ngine kuphikelela Nkosi ngitohlala lapha njengalelo judge lelingakalungi umfelokati libeka bambelele kulo futhi uma lelo judge lelingakalungi kuthi lisuse lowesifazane lamnika sifiso sakhe kangakanani ke ngababe losezulwini uyobanika labo labheke kuthi babambelele kuye kusihlwa na siphe kona egameni la Jesu siyakhuleka amen Inkosi ayibusiswe ngifuna kubona Billy uwanikatile emakhati na Emakhulu lamabili na. Ngumaphi lo waniketha namuhla? H. Sicale kusukela kuphi? Kule kuqala itolo ebusuku. Asikaqali kulona. Asicale kulenye indzawo kusihlwa. Likhadi lekukhulekelwa kusihlwa ngu-H. Noma ngabe ngubani lo nemakhadi ekukhulekelwa, bambelelani kuwo niyabona. Sitokhulekela wonke umuntu, bambelelani, bambelela kulelo khadi lekukhulekelwa. Nika umuntu likhadi lekukhulekelwa, sewuphiliswe ngamaphesenti langemashumi lasithupha ngaso leso sikhathi. Niyabona na. Uyathi utongena elayinini, ngako nje utolibamba nje. Kuleso sizathu siwaniketa. Asicale kusuka asibone Asikwende uqale emashumini la siphohlongo kusihlwa sicale emashumini la siphohlongo emashumi la imfica likhulu ngubani lo nelikhadi lekukhulekelwa h njengazulwini na h emashumi la siphohlongo phakamisa sandla sakho ubone ukuthi ngabe ngi mhlawumbe nginelibhutha sitoqala kulenye indzawo ke mnumzane angakuboni oh emuva kulungile wota lapha mnumzane H emashumi lasiphohlongo H emashumi lasiphohlongo nakunye ngubani lo naleli ngemashumi lasiphohlongo nakunye na phakamisa sandla sakho emashumi lasiphohlongo nakunye ngalapha water tats emashumi lasiphohlongo nakubili ngubani lo namashumi lasiphohlongo nakubili ungasiphakamisa sandla sakho na khona lapha emashumi lasiphohlongo nakubili kulungile emashumi lasiphohlongo nakubili ngubani lo nelikhadi lekukhulekelwa H emashumi lasiphohlongo nakubili na Nango wemashumi lasiphohlongo emashumi lasiphohlongo nakunye sifuna h emashumi lasiphohlongo nakubili ungakusho kanjani ngeSpanish na kungahle kube weSpanish kulungile kulungile emashumi lasiphohlongo nakubili emashumi lasiphohlongo nakuthathu h emashumi lasiphohlongo nakuthathu ngubani lo nelikhadi lekukhulekelwa h emashumi lasiphohlongo nakuthathu na buka ekhadini lakho lekukhulekelwa buka ekhadini lekukhulekelwa lamakhelwane wakho mhlawumbe bathi uhulu futhi abakhoni kuva h emashumi lasiphohlongo nakuthathu emashumi lasiphohlongo nakuthathu na ningathathi lawo makhadi nangabe ningeke niwasebenzise niyabona na wathatheni niwasebenzise niyabona na ningawendluliseli kulomnye umuntu wagcine wena lucobo utokwaliwa elayinini lalabakhulekelwako uyabona ngako thatha likhadi lakho ude ulalele imiyalo ngaphambi kwenkonzo thatha likhadi lakho lekukhulekelwa bese ke uhlala esitulweni sakho uyabona emashumi lasiphohlongo nakuthathu ukuphi na emashumi lasiphohlongo nakune thathe lapha emashumi lasiphohlongo nesihlanu emashumi lasiphohlongo nesithupha kunjalo phendvulani ngekushesha emashumi lasiphohlongo nesithupha emashumi lasiphohlongo nesikhombisa emashumi lasiphohlongo nesiphohlongo emashumi lasiphohlongo nemfica emashumi la imfica emashumi la imfica nakunye emashumi la imfica nakubili emashumi la imfica nakuthathu emashumi la imfica nakune emashumi la imfica nesihlanu emashumi la imfica nesithupha emashumi la imfica nesikhombisa emashumi la imfica nesiphohlongo emashumi la imfica nemfica likhulu babale mnakethu grand uma uthanda kude ubone ukuthi bonke bayangena yini elayinini lalabakhulekelwako manje ngilocela wonke umuntu ekhathi lapha manje sitobe sesithethile cishe kuleli shumi imizuzu leli shumi nesihlanu ngidocela wonke umuntu ekhathi lapha futhi niloku nihlethe esitulweni senu longakabidwa hloniphani ngekuthi ithoba ngempela nithule banini ngulabaphikelelako manje ase sininike lenye inzatshana lencane ngalesinye isikhathi kwakunalomunye wesifazane jesu bekane ludumo lwakhe lwalwanze lwahle lwafinyelela ngesheya ngale egadara newesifazane lomncane wehla noma akusiko egadara kwakungulelinye live uthi bekevile ngaye bekanenkinga yekopha ute enkonzweni lapho jesu bekakhona elugwini lwelwandle kodwa bekangakhoni kufinyelela kuye uthi wathi ngako wathi ngekhathi enhlitweni yakhe manje lalelani ngekhathi enhlitweni yakhe kuthi uma ngingathinza sembatho sakhe ngidosinza niyayikhumbula le ndzaba na manje waphuma ngekunyenya wase uthinza sembatho sakhe manje kwendekani na Jesu wajika wase uthi ngubani lo ngithinzile na ngani Petro wamekhuda cabangani ngaloko manje ngesikhathi basabona ukuthi ngabe bonke balapho yini Petro wamekhuda wathi Nkosi into lefana nalena ngani bantu batomangala ukuthi ngabe ukahle yini engcondweni yakho ngani wonke umuntu sawubona Rabbi sawubona mprophet lona ngulo mprophet lomncane waseNazareth na lona ngulo mprophet waseGalile na sawubona lapho suka ngaloyo muntu lonjalo kwasho abapriesti nabo bonke babo sukani kuye wonke umuntu kodwa wabambelela nje ngalokufanako kwakwenta lowesifazane wathi uma kuphela ngingathinta sembatho sakhe wakwenta Petru wase uthi-ke yebo-ke wena abantu bacabange ukuthi uphambene ingcondo yakho wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphele emandla bangakho lokwatiko lowo na emandla lokusho ukuthi kuqina ahambile kuye wase uyaqalata etethamelini waze wamthola lowesifazane uthi ngesikhathi athola lo thathe lomncane wathini kuye na wathi kukholwa kwakho kukusinzisile wamtshela ngenkinga yakhe yekopha kuthi besekasinzile kunjalo na manje bangakhi lokholwayo ukuthi unguye itolo namhla naphakathi phakamsasandla sakho bangakhi lowatiwo ukuthi leli liqiniso na kubahebheru esithathu kuyasho ukuthi khona manje ungumpristi lomkhulu longathindwa ngekuvelana nebuthakathaka bethu bangakhi lokwatiko lowo na yebo-ke uma anguye itolo namhla naphakathi kuphela akekho esimeni senyama uma abuya kanjalo sikhathi sesiphelile utothatha libandla kanye naye kodwa ulapha esimeni samoyeni ongcwele futhi ete angene kimi nekuthi angene kuwe futhi ende imisebenti yakhe lefanako wathi kujohane welishumi nakune elivesi lelishumi nakubili loyo lokholwa ngimi le misebenti lengiyendako mine naye uyoyenda futhi ngabe loko kunjalo na futhi uma livi likithi futhi sikhuluma liqiniso futhi kulivi lalethembisela linamuhla manje-ke alisilo yini livi lankulunkulu lelikhalipha kunenkemba lesikali ngetinhlangothi totimbili futhi lelingumhloli wemicabango netifiso tenhlitiyo na ngabe ibhayibheli liyakusho loko na bebangakwati yini bonke baprofethi kuhlola imicabango engcondweni yebantu na ngabe kunjalo na ngani na kwakulivi lelalikubo Livi la nkulunkulu lalo lo suku. Niyabona na. Bebacinisekiswa kanjalo ke. Loko kwakuthi incwadi tabo leti bachazako. Akukho namunye wabo lobeka wenhlangano ngisho namunye akazange akwende. Incwadi tabo leti bachazako kwakuyinkonzo yabo. Nkulunkulu wathi uma akhona emkhathini wenu lo ngwaka moya noma umprophet nala kushoko kufezeka. Khona ke mlaleleni ngoba nginaye. Kodwa uma kungafezeki yebo ke ningamlaleli. Uthi akafanele kube kanye nje. Kufanele kube ngoku chubekako ngaso sonke isikhathi kuvela kuba prophet. Unesiphiwo sesiprofeto lesi sebandleni lesitohlolwa bahloli ngaphambi kokuthi sesingashiwo ebandleni kusobala. Akube ngaphambi kwalababili noma behluleli labathathu bese ke kutshelwa lona. Kodwa umprofeti utalo angumprofeti amiselwe ngaphambili wagcotshwa ngaphambili. Jeremia nkulunkulu wathi ungakabunjwa etinyeni tamake wakho ngakubeka umprofeti etikwesive. Johane umbhaphathizi iminyaka lengamakhulu lasikhombisa nelishumi nakubili angakatalwa beka livi lalo memeta ehlane lungisani indlela inkosi. Niyabona na impela. Qaphelani manje ngesikhathi Jesu alapha emhlabeni wenda umhlatshelo wokuphilisa newensinziso. Siyakukholwa lokho na? Jesu bekangeke ethe kusihlwa futhi akusinzise sewuvele ukwendile. Umbuto wesono waqadululwa. Uliwundlu laNkulunkulu lelithatha lelasusa tono telive. Walinyatwa ngetiphambeko tethu. Ngemivimba yakhe siphilisiwe thine. Sikhathi lesengcile. Akunandzaba ukuthi beungakhala umemede kangakanani nekuthi beungakhala umemede kangakanani. Loko bekungeke kwendene nalokuncane lokuhle uze ukwemukele. Futhi ungumpristi lomkhulu lohleli ngesekudla salomkhulu kuleli setulu kusincusela ekuvumeni kwethu. Ufanele ukwemukele futhi ukuvume. Niyabona kunjalo indlela lefanako ngekuphiliswa. Kodwa kube ke bekeme lapha kusihlwa agcokele sudu langipha yona na bekatokwentani elayinini lalabakhulekelwako na bewuyokathi kanjani ukuthi bekungujesu na? Niyabona na manje mayelana nekufika kwalomnye umuntu futhi athi Jesu ungangiphilisa na bekayothi sengivele ngikwentile. Manje kube bekanetibati tetipikile esandleni sabo noma ngubani bekangaba nako lokho. Niyabona noma ngusiphi sibati besingaba khona. Kodwa kuyini wathi kanjani yinto yathi ukuthi kuhloboluni lwemvini na? Ukuthi hloboluni lokuphila lonalo kuwo. Futhi wonke umvini uma lo ekuqala ligala lekuqala leliphuma kulo mvini Jesu Kristu babhala incwadi yetento emva kwako. Ngabe kunjalo na? Uma uke uvetele linye bayobhala lenye incwadi yetento. Ngoba uma wathela emaglebisi lelekuqala sikhathi lesilandzelayo ngeke libe nemalamula. Kodwa umvini wemalamula ungaphila ekhathi lapho sihlahla setithelo letifana nemawolintshi. Kodwa utiphilela ngekwawo uyohlala njalo uthela emalamula ngumvini lofakelwe kuso. Kodwa uma umvini qobo lwawo uveta ligala liyothela sithelo njengoba kwenda lelekuqala ngoba kuyoba kuphila loku kuJesu Kristu kuyoba kulowo mvini kunjalo. Jesu wathi loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengendako mina naye uyoyenda futhi. Manje kube bekalapha bekayokwatiwa ngekuphila kwakhe nangetintfo latethembisela lomnyaka. Bangakhi lobekalapha itolo ebusuku asibone sanda sakho. Ngaloko phathekako nonke ngiyethemba. Kulungile. Manje kunebantu wonke umuntu kulelo layini ngekwadi kwami usihambi ngalokuphelele kimi. Uma lowo kunjalo phakamisa sandla sakho ngamunye usihambi na? Bangakhi ngaphandle lapho lothi hambi kimi na? Kulungile. Into kuphela lengicela ukuthi nibe nekukholwa futhi nikholwe ukuthi nginitshele iqiniso. Manje bukani, Kristu wethembisa letinto leti 13 suku tekugcina. Manje ngiyathi nibe namaqhawela amakhulu lapha edolobheni. Mhlawumbe ora Robert kanye na o njenga Jack Cole longasekho nalawo ndlotha lenkulu yekukholwa asiphila sikhathi sawo. Kodwa khumbulani sibonakaliso sekugcina leso livele betive leli sibonile ngaphambi kokuthi indodana lebe ithenjisiwe ifike esikhatsini saAbraham lo nguyise wabo bonke na Jesu wethembisa indlo lifanako. Sibonakaliso sekugcina lesakhonjiswa ebandleni lelikhethiwe. Manje khumbulani kwakukona munye lababili behla futhi bashumayela eSodoma. Kodwa abazange bakhombise lesibonakaliso lesi bangeke nanamuhla. Kodwa ebandleni lelibitelwe ngaphandle lesibonakaliso sakhonjiswa futhi kanjalo na Jesu waprofetha ukuthi kuyoba indlo lefanako. Niyabona uNkulunkulu abonakaliswa enyameni, niyabona ahlola imicabango losenhlitiyweni. Niyabona na manje wethembisa lokho ngokubili emazulu nemhlaba kutowehluleka. Kodwa lokho ngeke manje uma atokubonakalisa lokho ukukhombisa ukuthi ulapha ukhona. Bangakhi benu labatomkholwa ekuphilisweni kwenu nanoma yini lenidzingako na? Manje ngosi Jesu, manje sekukuwe babe, noma ngabe iyini intsandvo yakho ayendiwe ngincike yakho. Bonge laba abatinge kuthi akho noma labanengi babo ekhatsi lapha. Akuthi labo labangesitho tinge kuthi akho ngebukhona bakho ngekwathi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuthi kuse batofanele babuke buso bakho. Manje ungamamatheka kubo ngemusa kodwa ngaleso sikhathi uyobe sewulijaji labo. Akufezeke Nkosi ukuthi Jesu utawuta emkhathini wethu kusihlwa futhi ende futhi ende njengoba ende ngaphambi kwekubethelwa kwakhe. Kutoba siqiniseko kithi ebusweni batho tonke letinkolo temahedeni ukuthi umsindisi wethu akafi kodwa uvukile kulabafile. Kuthi emva kweminyaka lethi inkulungwane letimbili usaphila nje kusihlwa njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi. Uthi kwangathi thine njengalabo lebe bavela emawosi bathi ngabe inhlitiyo yethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu naka sakhuluma nathi sisendleleni na? Bukhona bakho abatiwe kwangathi singabona wena kusihlwa emandleni kuvuka kwakho. Bese ke kwangathi bantu bangakholwa ke Nkosi ngenxa yobukhona bakho lobukhulu lobunebukhozi. Sicela egameni la Jesu Kristu, amen. Manje ngithatha wonke umoya ngamunye wenu ningumoya. Khumbulani anikade seningibone nibona lelikhasi lelidzala leseligugile lapha lelimemetela leliphimbo. Manje leliphimbo kusekhathi kwekuthi livela uNkulunkulu noma alinjalo lifana nelenu. Leliphimbo lithwelwe nje ngalapha nangalapha kulelikhasi lengiyolintshintshisa ngalelinye lilanga ngalomusha longayuguga. Kodwa mngani ngamunye umoya ngako uma unyakatha uyabona uma unekulawula lapho nabona uyaphatamisa. Hlalani nje nithule ngempela banini semkhulekweni. Ngifuna nini uma uNkulunkulu enda lokuthithe sifanele kumbonga impela mthumiseni bese ke niyahlonipha futhi nibukele. Hlalani nje nithule ngempela futhi nikholwe ngayo yonke inhlitiyo yenu. Manje nine ngaphandle lapha ya longenawo emakhade kukhulekelo akunandzaba ukuthi nikuphi. Kholwani nje bese nisho lokhu Nkosi Jesu lala sitshele kona kuseBhayibhelini. Si ngiyathi ukuthi wakwethembisa lokho futhi ngiyathi kufanele kube nguwe. Ungeke kube nguleya ndvodza. Indvodza njengoba ngingiyo noma njengemiyeni wami noma njengendvodzana yami noma umnakethu noma yini lokunye. Niyabona na kodwa siphiwo ayisiyo indvo letsite umukhwa lo sithathako bese uyahamba wenta tindvo ngaso. Siphiwo ngalolunye lwaleti nsuku leti ngitotitholela lithendele likhulu bese ngita edolobheni futhi nje ngihlale cishe tinyanga ngesikhathi. Niyabona futhi ngifundise noko. Siphiwo sikuthi sikweshise wena lucobo endleleni kude uNkulunkulu angene abone ukuthi ukhombisane ukuthi wentani. Siphiwo asisiso nginemandla ekwenta lokhu nginemandla. Emandla akho esiphiwo akuthi uthi kweshise wena lucobo endleleni. Nale siphiwo uNkulunkulu lakunike sona sisebenda ngaloko ke. Niyabona emva kokuba sewukweshile endleleni niyabona na? Manje ngingeke ngikhone kumenda angangitsheli lutho ufanele akwende. Manje konga sikhathi sengihanjelwe sikhathi impela kodwa wothe lapha thathe ngifuna ume khona lapha bengikhuluma emzuzwaneni lembalwa ledlulile ngewesifazane emthonjeni beulapha itolo kusihla na beungekho lapha uke waba khona kuyinye yalethe inkonzo phambilini na awukazi ube khona phambilini lokhu kwekucala kuye sithi hambi beyangekho ngisho nalapha itolo ebusuku akakazi abe nemiyalo kuko hayi lokunye kodwa nje mani lapha manje sesimile uyayikhumbula le ndzaba yewesifazane emthonjeni na kwakuyinto le imboniso njengalena uthi wesilisa newesifazane babonana kwekucala empilweni manje lona wesifazane bekasekhathi bekasehlazweni bekashade emahlandla lamanengi kakhulu futhi bekahlala nendvodza le bekangakashadi nayo futhi kwakuyinto lembi mbamba na Jesu wakhuluma naye manje niyakumbula wathi kuJohane longcwele wesihlanu livesi lelishumi nemfica ngiqinisile ngithi kini indodzana ingeke yende lutho ngekwayo kodwa loko lebona uyise akwenda loko indodzana iyakwenda kanjalo ngakho ke Jesu akazange ende ngisho nayinye into ngaphandle kokuthi kuqala abone embonweni noma uma kungenjalo washo indlo leliphutha lapho indlotsana ayendilutho ize ibone uyise akwenda kuqala hayi kuthi imuva yena ibona akwenda bese ke uyise bekanesidingo sekwendlula ngase Samaria bekaya eJericho kodwa wenyukela eSamaria lidolobha lasesikhari wase ubonana nalona wesifazane futhi uqala kukhuluma naye waze wathola ukuthi inkathatho yakhe yayikuphi wase uyamtshela-ke ukukhathatheka kwakhe uthi masinyane yena akuleso simo waconza ukuthi leso kwakusibonakaliso samesiya yebo-ke nangabe loyo kunguye itolo kungaba nguye loyo namuhla uma anguye itolo namuhla naphakathi ngabe kuliciniso loko tethameli na niyabona na manje sibonana kwekucala angisuye nawe awusuye lo wesifazane kodwa usenguye nkulunkulu kunjalo uyabona manje uma ungaba nekukholwa kuloko lenkushoko evini ngingeke ngisho lutho ngaphandle kwalokhu kule livi angahle ente tinto ngaphandle kwalelo livi kodwa kuphela nje uma enda loko ngiyathi kuthi loko kungiko-ke uyabona futhi manje awungathi angikwadi ngako-ke kube bewugula ngase ngibeka tandla ethi kwakho ngase ngiyampompoloza njengalelo qhawe lelikhulu umnakethu uRobert noma labanye balabo umnakethu Allen noma lamanye alawo indvodza abeke tandla ethi kwakho bese athi haleluya inkosi yakuphilisa loko kuhle uyakukholwa loko futhi utosebenda niyabona na uyabona na kodwa manje uma-ke ema lapha futhi asho indlo lo endile noma lesinye sizathu lesenta ugule noma lenye indlo leyendeke kusukela phansi empilweni noma indlo lethide lebe ungakafanele uyende na Oh, kuthi loko bekutokwathi ukuthi loko bekutobe kuliciniso kuqede kahle emcondweni wakho-ke kunjalo bekungaba kwakho-ke ngaphandle lapho na manje ngikhuluma ngani kulo wesifazane na niyabona angidange ngiqhubeke nalowo mlayeto kusihlwa ngifanele ngibe nekuphikelela niyabona bekungangintshintshela ekushumayeleni kuthi manje ngitofanele ngibuyele ekuhloleni lokufihlakele ngitiphumute emine lucobo ngibuyisele William Branham eceleni bangakhi lebake babona leso sithombe lesathathwa lapha eHouston na futhi ni kulapha kungaphandle ngaphambili lapha manje niyabona loko kulenga eceleni ngqo emkhathini wami nalo wesifazane khona manje nako lapha kuhamba-hamba lapha uma lo wesifazane afuna kukufakaza uyathi emizuzwaneni lembalwa lesandza kwendlula bekukhona indlo lefana nalevakala imnanzi ngempela uma loko kunjalo phakamisa sandla sakho niyabona na ngibuke kuko ngqo uyabona kufana nekuphila kulelinye lizinga ngiyakubuka ngalo wesifazane manje thathe into yinye unekwethuka lokukhulu uthi nguloko lobe ufuna ngikukhulekelele kona uthi loko kubangwa yimvelo nje khona manje ngenxa yalesikhathi lesi sekuphila lophila kuso kuthola lobudzala lobu kanjalo nje kanjalo loko kukwenda ube nekwethuka lenye into unento letsite eceleni kuwe kufana nelikhiki lelincane lemoya kungathi kubuthana eceleni kuwe manje ngabe kunjalo na phakamisa sandla sakho uma loko uyabona na manje niyabona manje lapho loko ngiko futhi lomunye uthi uqagelile wena ngitomusho ukuthi ngubani loyo ngalolunye lwalethi insuku lethi niyabona ungakwendi ngeke utifihle manje kumbula uyabona le livi lilapha chobolwalo hayi mina mngani ngingumnakelo nje kodwa livi lilapha lapha ungumuntu lolungile Ake sibone ukuthi ngabe ngiyakucagela yini lokho. Angisathi manje ukuthi ngithitheni. Kutofanele kufike ngaleyo tape ngoba ngiyakwadi. Manje umzuzwana nje. Yebo, yebo. Uthola kwethuka lokuthi lokho yimbangela yesikhathi budzala bakhe netindlo. Bese ke lenye indlo ubenene kuhlindwa. Nalolo kwakuludzaba lwebesifazane esikhathini lesendlulile kunjalo. Lokho kukwente waba nekwethuka kakhulu lokwendlula lokwake kwenteka kunjalo. Akunjalo na. Mhm kunjalo naloko kwakwenda wethuka ngoba kulesikhathi lesi sekuphila kwakwenda wethuka kakhulu manje ucabanga ukuthi ngiyacagela na nansi lenyindlo kune nenthombatana lenawe inthombatane lencane futhi ilapha futhi iphethwe ngemanjintjiwane kunjalo na ihleli ngaphandle lapha ya futhi kune wesifazane lomunye wesifazane umngani wakho futhi unekucindzedeleka kwemicondo njengekwethuka bese ke kuba ngumcondo ngabe kunjalo na manje uma ubuyela emuva ubeke lelo duku etikwabo lamantshintshiwana atosuka futhi itokwendlula kubo futhi wena utosinza hamba ukholwa egameni lenkosi Jesu niyakholwa na lobe kungujesu itolo lowo ngujesu namuhla ufanele wathi ukuthi lowo umuntu lothite Niyabona ya umuntu lothite ukwendile manje lapho bukani lokho bekusemva kwami niyabona na niyabona na akusiko bengingeke ngikwende lokho niyathi kufanele kube ngemandla lathite anathi na niyakholwa ukuthi inkosi Jesu bekwesethembiso sakhe na Inkosi nibusise. Sawubona thathe. Ngisehambi kuwe futhi. Angikwathi angizange sengikubone empilweni yami. Sithi hambi. Lokhu kwekuqala kithi ukuthi sibonane ngekwathi kwami. Kodwa manje uma inkosi Jesu ingahle ingitshele lokuthite ngawe leyo ndlo letsite njengalothathe lapha ya noma bekuyini ungakholwa ukuthi bekuyinkosi Jesu esikhundleni se bekungeke kube ngimi uyathi futhi manje beungakhona njengebafarisi uthi nguBeelzebul umoya olomubi futhi ngoba bathi umoya waNkuluNkulu lobe wenda lo msebenzi kuye wawungumoya lomubi kwakukwethuka umoya loyingcwele lokungayoze kuthethelelwe uma lona sewufika kulolu suku kuleso sizathu lesive lesi sime ekwahlulelweni namuhla akukho lokusele kuso kodwa kwehlulelwa sigcwele bo Jack Rubies kanjalo njalo ngako kungeke kube lutho lolunye kuso ngaphandle kwekwahlulelwa Manje uyagula. Bewuye kudokotela. Impela welulekwe ukuthi uhlindwe. Lo kuhlindwa kusebhobheni. Lo kuliciniswa kunjalo na. Nansi lenye into kudzinga ngenshisekelo kwakamoya. Bewusolo ungadiva uphilile. Bewuthi awube nekulahlekelwa ingcondo kancane. Futhi ufuna kubuya yebo ke sewubuyile manje manje hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi utosinza egameni la Jesu Kristu dono takho titheselelwe manje hamba ukholwa manje angase ngithi dono titheselelwe yena ushito lokho niyabona bekungesimi bekunguye niyabona niyakholwa na Manje bekufanele kunende nonke nathi nje futhi nguye lapha. Lokho akunjalo na. Uma nje nitokholwa, banini nekukholwa nje, ningangabathi hloniphani futhi nimkholwe uNkulunkulu. Manje niyabona nisebukhoneni bakhe. Manje uma kunye kwaloko kubona lokufihlakele, kwenda indodzana yaNkulunkulu ithi kuphume emandla nicabanga ukuthi bekungentani kimi soni lesisinziswe ngemusa wakhe na. Niyabona na?
You know what it would be.
Bekutoba, niyathi ukuthi bekutoba njani?
Just a moment.
Umzuzwana nje akusuye lo wesifazane. Awusho wena lo sanda uphiliswa nje. Lapho tsatsi ubuyela esitulweni sakho ngibuke umzuzwana nje. Kunendvotsa lehleti embi kwakho lapho. Lene ngathatho yemankanga uhleti khona lapho. Ya, uyakhola ukuthi uNkulunkulu uthokuphilisa na? Uyakhola na? Kulungile. Ngitshele ukuthi uthinzeni. Angimathi lo wesilisa, angizange sengimbone empilweni yami. Uma lowo kuliqiniso, jikitisa sandla sakho, uma sithi hambi lomunye kulomunye. Manje bukani, kuthe nathi lenyindo, umkakhe uhlethe eceleni kwakhe lapho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini lengalungi ngaye na? Utongkhola ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na? Ndokwenda na? Unemkhuhlane lo bangakushisa kakhulu. Uma lokho kungiko, phakamisa sandla sakho tsatse, kulungile. Manje uma ntokholwa nobabili, uthinze into letside, kholwa manje futhi ito suka kuwe. Niyamkhola uNkulunkulu na?
No doubt. Have faith.
Ungangabathi, bani nekukholwa kuNkulunkulu. Nayi indvodza, angizange sengiyibone le ndvodza. Itside kuba yincanyana impela kunami. Futhi angaze ngiyibone ngaphambili. Uma sithi hambi mnumzane, lomunye kulomunye, phakamisa tandla takho, kulungile. Angase ngiyibone. Manje asesithathe sithombe eBhayibhelini. Asithathe ngesikhathi Jesu ahlangana na Simon Petro. Kwangathi ngiyambona ayindvodza lethi ayibe kulelo banga lebutsala, tinwele takhe tibathi ncane. Ngesikhathi Jesu ahlangane naye. Manje bukani wakhuluma naye. Manje uma ngingayathi le ndvodza, ngiyakaza ngiyibone sobabili netandla tethu liphakeme sithi hamba imbamba kulomunye nalomunye. Manje labanye bekube sifazane asesibone ngale ndvodza. Manje ngibuke umzuzwana nje njengemnakeno. Kuthi manje uma inkosi beyingasho indvo letsite lo yendile noma indvo letsite lebe ufanele uyende noma lobe ungakafanele uyende noma ngabe kuyini utokwathi ukuthi ngabe kuliciniso noma cha beutokwathi bese kuthi ke uma angangitshela ukuthi yini lengalungi kuwe noma indvo letsite lesengcondweni yakho kuthi kugula kwakho kuyini noma indvo lenjengaleyo ngikutshele indvo lo lotho kwathi ukuthi iliciniso noma cha. Kepha ke uma angakutshela ukuthi lokwendile futhi uyathi ukuthi noma kuqinisile noma cha. Uma akutshela ukuthi kutoba njani khona ke uyathi ukuthi kutoba liciniso. Manje ngabe lokho utokwenda wonke umuntu ekhathi lapha nje ngithatha isikhathi sami nalendvodza futhi ngikhuluma nayo lona wekucala. Manje wena buka ngalapha umzuzwana sisakhuluma. Kwangathi inkosi ngangisida manje. Futhi uyakholwa ukuthi lo kushiwo liBhayibheli kuqinisile na? Uyakholwa ukuthi leli lihora Jesu latofika ngalo ukuthi libandla lisuke ekulungisisweni kungcweliswa umbhaphathiswa womoya loyingcwele njengesivivane nje njengaleso sitha na? Futhi manje litshela sesiqongweni litofanele liphelele kakhulu. Kude kuthi uma litshe leliyinhloko lifika litofanele lihlangane ncamashini naso lenkonzo itofanele iqale iphube kanje uthi nje ifike engcosaneni ngesibalo ngaso sonke isikhathi kuya ngekuba ngemacembu lamancane kakhulu nelicembu lelincane kakhulu kude kuthi ekugcineni litshe lihlangane nesakhiwo ulitshe leliyinhloko kubita yonke indlu naye lokulibandla. Onke lawo athophakama ayothi ngu emuva esuka kulomlindo wekucala kuya kuwesikhombisa futhi onke ayongena eluhlithweni ngalinye anelusuku lwawo lolwabelwe wona futhi abene baguquli bawo nebasunguli kanjalo njalo kwehle njalo futhi lolusuku lokugcina kufika elukhozini futhi lo sekubuyele eminyakeni wokuprofeta uhlanganisa lokunzawonye. Uyakukholwa lowo lelivi nelitshe lelitako na? Kukhona lokuthi vela lokumnanzi kakhulu lokufika kuwe mnumzane. Manje lokuyingathatho yakho ube nengodi kuleyo ngodi wangenwa igesi icarbon monoxide. Lo kuliciniso kwakufaka kushevu kwakufaka shevu esibinzini sakho futhi waba nenkathatho ngalokho ube nenkathatho nesisu sakho ube nenkathatho ngenhlitiyo yakho futhi sekukwende waba nekwethuka kakhulu waze wadakhela kutenyeta uyahlupheka ufanele ubuyele emsebentini kodwa uyesaba ukubuyela emsebentini wesaba leyo gesi ye-carbon monoxide kodwa kutolunga Manje kumbula uma Jesu atongitshela ukuthi ungubani uto manje leta tindwe bekugcinisile betinge njalo na uma atongitshela ukuthi ungubani uto kuvuma futhi wathi bese uchubeka ubuyela emuva futhi uma sibinzi na uto kwenda na ligama lakho ungumnumzane wekna chubeka ubuyele emuva emgwaqweni wakho seniyakholwa manje na ngayo yonke inhlitiyo yenu niyakholwa na Uma ningakholwa tonke tindoti yendeka kulabakholwa ku manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisela leyo ngathatha yebesifazane na manje chubeka nje wendlule la ngempili emsamo uthi amen uyabona na uNkulunkulu akubusise manje thathe uma uvuka ekuseni ucina imisipha awukhoni kuhamba hamba kakhulu impela sifo sekucacamba kwamathambo kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa sifo sekucacamba kwamathambo na ulungile hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi ulungile mnumzane ngulokho lokubangela sifo sakho sekucacamba kwamathambo uyabona kwaba imizwa yakho uma ungakholwa tonke tindo tiyendeka kodwa kuqala ufanele ukukholwe ucabangani mnumzane na uyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathathu yenhlitiyo yo futhi akuphilise na Kulungile chubeka ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu manje thathe usibekelwe lithundi lokho kusho umdlavuza uyakhola ukuthi uNkulunkulu utowuphilisa umdlavuza na Kulungile wemukele bese uchubeka nendlela yakho uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandzekako futhi ukholwe ngayo yonke inhlitiyo yakho uNkulunkulu angayiphilisa inkathathu yesisu noma yini lenye uyakukholwa lokho na Kulungile chubeka uhambe ngendlela yakho futhi ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu uyakhola ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa inkathathu yakho yebesifazane lokho kuvuta na Kulungile chubeka uhambe ngendlela yakho uthi ayithunyiswe inkosi kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa sifo semankanga nesifuba semoya nayo yonke lendlo akusinzise na chubeka uhambe ngendlela yakho ujabula uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandzekako kube ke bengingakasho lutho kuwe avele nje ngabeka thanda ethi kwakho bewuthoka ukholwa na egameni lenkosi Jesu philiswa kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho Wotha thathe uyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho na Simo sekuphelelwa ingathi nengathathwe inhlitiyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusindzisa na Uma ukholwa chubeka ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi usinze Kulungile mnumzane Wotha thathe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa sifo sashukela futhi abasindise bantu esifeni sashukela na manje ke chubeka uhambe ngendlela yakho uthi ngiyakubonga kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho uyabona uNkulunkulu uyakuphilisa kwethuka nengathathwe yesisu futhi uyakholwa ukuthi uyakusindisa na chubeka ngendlela yakho ujabula dlani kudla kwakho kwakusihlwa futhi uma sibinzi lesikhulu wotha Sizule siguliswa imizwa futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu tokusindzisa na ubeka uhambe ngendlela yakho uthi udle futhi usindziswe kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho unekuphakuta lokuncane kwenhlitiyo kodwa futhi uthi kuba nesifo sekucacamba kwemathambo uyamkholwa uNkulunkulu uNkulunkulu tokusindzisa na ubeka uhambe ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi sisu lesiguliswa imizwa sibanga silonza esiswini netindo uyakhola ukuthi uNkulunkulu tokusindzisa futhi akwelaphe na ubeka uhambe ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uphiliswe unetindo letinengi inkinga yabesifazane lenye yetindo takho lenkulu ingathathwe enhlitiyo lokunengi lokutungeleta enhlitiyo yakho uyakhola ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na ubeka uhambe ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa sifo sekucacamba kwamathambo na chubeka nje usolo uhamba nesifo sakho sekucacamba kwamathambo sitobe singasekho niyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yenu na niyabona na impela lokho manje labanye benu laphaya ethethamalini manje hloniphani Hloniphani, hlalani nithule nje. Nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu manje.
Look this way. Believe with all your heart. Some of you people out there is not going to be in the prayer line.
Bukani ngalapha. Kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu. Labanye benu bantu lapha ya longeke abese layinini lalaba khulekelwako lomfanyana lohlethi phansi lapha umfolo omncane lo sidubutubana lohlethi khona lapho anikuboni lokho kukhanya ethi kwakhe na lomfolo omncane uphethwe ingathatho yetinso uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa ingathatho yetinso ndodana na uyakukholwa na kulungile sukuma ume ngetinyawo takho bese uthi ngiyakukholwa futhi ngiyakwemukela kulungile uNkulunkulu akubusise hamba ngeyakho uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na uma ungakholwa tonke tindvo tiyendeka utsini ngawe wena lo sandza kuhlala phansi nje lapho lo nyuka nemfanyana wase uhlala phansi na uyakholwa leyo ngathatho yeliso uNkulunkulu utoyiphilisa ingathatho yakho yeliso lakho futhi akusindzise na uyakholwa na kulungile ungaba nako kuphiliswa kwakho nawe kulungile uhlale nje phansi ngesikhathi lesikahle amen kubeka ngo loko kukahle loko kuhle kulungile amen kulungile thatha eceleni kwakho lapho unengathatho ngenhloko yakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa ingathatho yenhloko yakho thathe na kulungile intombatanyana yakho lapho iphethwe ingathatho yengcondo kunjalo akunjalo na beka sandla sakho ethi kwayo bese uyakholwa futhi itosinza nayo uyakukholwa lokho na lona lomnyelo olandzelako thathe lohlethi lolandzelako uyakhuleka edvute naye ngco uyakhuleka lapho ngenxa yelikhaya lelihlakathekile ngabe kunjalo thathe na phakamisa sandla sakho kholwa nelikhaya lakho lithobuyiselwa futhi bani nekukholwa thathe lohlethi eceleni kwakhe unesigadlanyana lesinebovu emtimbeni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utosiphilisa leso sigadlanyana lesinebovu emtimbeni thathe na phakamisa sandla sakho ukwemukele lo thathe lohlethi eceleni kwakhe unengathatho yemphimbo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utowuphilisa lo mphimbo wakho thathe na phakamisa sandla sakho yini indzaba ngani nine bantfu na aniboni yini ukuthi Jesu Kristu asisukume sime ngetinyawo tethu sukumani nime ngetinyawo tenu futhi nivume Jesu njengomphilisi wenu oh wundlu laNkulunkulu egameni la Jesu Kristu philisa wonke umuntu lolapha wendele ludumo lwakho